uguda ifila wala budi ndo jena nguo masikare naone ndo wa ndo fara bibili mbili ndo ndafara nyambe za nutuku na mfuma kazi mrao apa naone nda mubuza ara ndo rera ngazo zote ndo wa ndo fanero ubana limwaro wala budi pezi indi tarusi ya jigirika nga uraru hutobana zitu zinenda kutoda ubaraka ezi madekwana na musi ndi ndi ifi la wiche la taruchezo ya ifi ubakachi girika chabukuma udakachi simana hune yoba ya tuso njikande ndi chikudive la panda naone ni kutodo tobala zumu zitu kayo nauru zinoriko guda hei bugia baibiru naone zinoriko jena kama ambiwa odzikao abukuma ndobu za mkuma na nevel miniti sigati upirao rikushika kachipida chine batuwa kweta toza abo naone bari izo atisite ndi ni abona nizine rako jena kazo ni hene ipo une razitaka ila hone mungu mshumiru amba na nne ori zoruga ni akora hudoba na ukweta tou njindari tizone zine rako todo iita ni abona bibili ikona ubana tarushizo ntipezi ingasibe na tarushizo mbili unu ara chipida chingwana chingwancha bibili chichi amba zunguzitu naone chingwanchipida cha bibili cha amba zunguzitu bo shenezo una chingwanchitu choka keao ni abona chiteo amba zone usikera pezi elewane kau guda bibili zo zumbiwa kama ato abatari nabona ndibu naone za zumburiro bushiye ngauri ndi bugu ya chimuya uno asi bugu ya bukobera ndi bugu ya uvaduba naone hutoba na chitu chiti chine chinga itarucheza naone chene cho ndi muya muketwa ndi azibiva uri mwe na mungu washu utoda uraro uri muya muketwa uko ribudza zvine ratenda kazo zoruga zvino ara rumwaro rumwe na rumwe lotevekana ufana zvenezo uyo ni muya muketwa ara rusatevekane naone luna gake hapa na gake hapa zvenezo una chitu chokake yao ngakutendere kwashu no o ndi bugi yakama dzao zvino ndikotoda nichita yezu musi richikoguda zvino rikotiya utavanya utuwa hamacheroni utera waming murena chifuna rabhirireni nureve getevelao mukomana Graham Snelling hapa uone ndomupfa miniti sigati yopirao akonea ndivadzo yawe unuhechi chivizo chikaushumisana hopeelao na mvuseredzo yawe naone riko rabela mudzimu uri amupe ipurisao ngabudaro mvuseredzo kuru mukomana Graham ofara mvuseredzo ya mukomana mtapa Charles Town mukomana Junior Cash naone hawanera vashandukwa vadhana ndi atena vashandukwa vafumaro ina ngauraro ka izvo rinea mudzimu tendo naone rupupela uri idova na madhana matano na fumaro ina ntahapa hapa petu mukomana Graham otangana na nne namusi naone ari zvino mukomana Billy ndina vutanzi uri uyapfesesa uri atongoda pano utoma mumwe mushumo uhanedzanawo na tabenekele ngauri ndichipidha cha tabenekele utova pano upfambiru yawe uri ukotoda ufara mvuseredzo naone murena ukomoranga panda uri azviite uno uno oramba vashandukwa naone una chividzo chauvapanga kacho kechi chividzo hayani ara na jenangomu nishandukiswe uno ndi mushumo washu saba kresi waumutikedza ngazvoti zvine rakona naone murena vapatuchedze mukomana Graham nonoraro mumwe namumwe wenyu urambiwa kamutangano wa mukomana Graham ntapa katendero yopererawo yachino chividzo ngaujenerera hopererawo ka umutusa nga nḓila imwe na imwe ine rangakona uitira mimuya yokerawo na uitira muvuso wa mudzimu murena anipatuchedze mukomana Graham aune mutangano mihulu hadhivi uri ukoya uvhara lini ukadzitobva utoma unozoraro mukomana Graham ova nazo unofanana nentapa na pasi hunji vuchiro vuchimbira ngaino ndira vuita uri nirivuwe ugonya hunji ngamurahamusi nopira kautsa hunji ara mutu awa naone adzurenepo ndi gosi ndina purufero musi mutu achidovhuwa na ulingedza hapo ndizone ndi akorwa ni akona utarutshezo zvine ndama zvino nisongo zvihangwa ivegedhawo zvino kabhuga yaveveru madhikwana namusi ari ngasedzi mvura tsvinga zvinosondai teverawo murena achifuna mukomana Neville udodivadza mukomana Cox hapa kana vamwe vavo vadomudivisa ara rajena kachipinga uitira mutangano wasonda iteverawo udozidivadza karadhiyo unoriko north nidotecheresa karadhiyo yawe zvino nana ramba vadzura tsini vanhu vote uri vatecherese ndi awana dhakaro lautecheresa kaurera havo na uimba chigwada cha vatu vana vane vere Ati kuamba izo ngauro dzula apa arando amba izo kuno ndizi amba sisabvimbiruni yanga ndidovani mudziya chimbeva ndizone ndidotiyo shanduka pedzi ndikozvi amba zvizvakuma naone ndinganamba ndamupa maruva zvino upira umupa mikaviso ya maruva onorova chimwe chipinga ndova ndichikubvanga munango apo nomumfumakadzi yajena ngo muno ari mukomana Brenham oh ndodipina haningaula mhereza dari ndiyarivuya zvinyiita uri ndipfendi wavudi mumwe muto ajenavo ari mukomana Brenham ndodipina ngauyo mhereza dari ndiyarivuwa hova una mureri mutuku enepo ubva ntapa kachipida chadhevura hashangu kamuvuso ari mudzimu karindiwe atitodzi vatu vachimukurisa ngauraro ndari ndiararo uno ndari hutova napambano ntivukati yane naiwe ndikoamba kazo ndizone rote riyatakaira upfa maipfi avudi achiambiwa karini uno ndierekanya uri ndizvavudi uamba maipfi avudi ngazo naone ara nichikotodza mumwe muto achiamba maipfi avudi ngaini ambani maipfi avudi ngamumwe muto zviitwa ngauraro zvenezvo ndidzodzera uamba zviti zvavudi ngamanda zvine ndingakona namumwe namumwe uno hezvo zviita uri viri limone khwine zvino ka hezvi so ndaitevelawo murena achifuna ngandivo yanga runazoraroo rikuisa pana naujena kazodziva parawo nazodziva parawo ka hezvi zvipiri zviuru zvamudzimu rikojena ka Melkizedheki ovanyi hune abva hone he aya hone zvaiita kae nazvote malugana Melkizedheki. Uno zvino usiku wopfuura hwaravuraru mukomana Neville ojena kandima yaupedza yavuketwa muhuru navuchipeya murena yesu washu heatoma ngei urangani mudzimu ngazvipinga zvinji nazvikati zvopambana nawo oamba navukotsi ngavaprofita kalino dhuva laupedza oamba narinenge kamurwa wawe Kristu Yesu. Zvenezvo aisa panda uno atoma oamba nausumbedzero ovanyi achiita naye kandima yavutano magumoni andima yavutano zvenezvo atoma kandima yavurati rinazvo kezvi kangudo yasho nomacheroni zvenezvo harichiraro kuchera milayo napfunzo yakristu kareka kukunyerera ndivangana vodipina unga mureza wakunyerera kareka kukunyerera uyu ndi mureza washu anomacheroni kandima yavurati yavaiveru zvino rikojena peti une ratoma usvika ka chipinda chapukuma o rote ringatenderana kaizvi zvitu kavuketwa kristu nauri ndiene murwa wamudzimu nauri ovana mudzimu hani naone mudzimu ova naye naone ovaka mudzimu naone mudzimu wakaye nazvimwe zvinji rote riyatenderana kaezvo pedzi zvino bva hapa uya panda hatidhivi uri koyautenderana hani ngauraro tingava mini kana mini masiku mamwe namamwe asigati rikoyoninea chikara chaumwaira noti thuku nambudza zvinenaerekanya ngazvo zvenezvo ndidotiyopindura dzimbudziso uno ara ndisadzikoni ndidori mukomana Neville uumbura mini ngaizvo ndidori koyo apo irini adzipindure zvenezvo udovara taruso udobvisa chigirika ndierekanya uri ndichipinga chauri ndizviite nanevo pedzi zvino ara rangajena pasi naone rava navungoho naone radhera ndivo ti ine yava uguda ndikotodo uguda nanevo uno bhibhiri yomwariwa yari yoraro mamwaro asi yatarutshedzo yodzumba mahwo hezvo zviyambo rurumwaro rutiyo tarutshedza rumwaro neavo na rumwaro rumwe na rumwe rutiyo tarutshedza rumwe ka bhibhiri yote uri izvo zviite chitu chiti chihuru ngauri mudzimu angasishanduke ngauri umudzimu asashanduki zvino utuchera zvenezvo richiraro utuchera milayo yapfunzo dzakristu kareka kukunyerera ndihatakaira pauro achiamba izvo zvitu pauro asi muti weava achitakaira kudzura peti utirwa chipimo chirapfu ova achitakaira yapanda kutsera pasi chimwe chipinga karumwaro uri ndihangwa izvo zvitu zvamurawo ndikonderera uya karusoro rwambidzo kurwana niyavona udzorere kukonderera achiya panda hapa uri zvino kari hangwe ngamirayo yapfunzo yakristu uri ovanyi zveava izvoro kareka kukunyerera zvino rine chautoma rotoda kuwanulusa naringakunyera norawanulusa kamamwaro ano macheroni mateo yavutano fumbiri maro uri yesu oamba uri tiya uva vukunyero vunga mudzimu raro kana haringajeni Zene zoro wana uru rova ruralo, mungana mungwe ubegwa chivini, rabumbwa mchini, rada shangone richamba mazwipi. Na wana ovo sinana chiti, chakwine karini, na uralo ringaba hani bukunyelao. Zine kezi, zine rawanurusa. Gei, richiko bala, richiko jia rungwaro na rungwaro. Uri Yesu nga chizimu chiti, okunyele zaro achote chivizo chawe.
We are then perfect through Christ. And we are free from judgment.
Ene, ribo kunyela unga Kristo. Naona robo folo wakali katulo ka Kristo. Aricha dofa unga Kristo. Rokero unga lufu naona rawana kuchilo unga Kristo.
Not through any church. Not through any denomination. Not through any fantastic.
Asinga chungo chivizo. Asinga ngu denomination. Asinga ngu obsoleri. Asinga ngu wambangazindimi. Asinga ngu uwelera. Asinga ukadana. Asinga uchina muyani. Fezi nga chirizi.
God calls who he will. And it's all by election we find out.
Mudzimu bidzane afuna. Naone zvote ninga keto. Ruwanusori. Zoraro. Ruwanusori. Asiyo na kutodo uchidzwa. Asiyo ane afuna kane ya gidima. Mudzimu ane asumbeza katuchero.
And no man can come.
Naone auna mtu ane angadha Yesu. Ndani amusi mudzimu bo mukoko za utoma. Gauraro nindita miningazo. Zoraro. Auna chine nangaita ngazo. Nindachi fanyizo. Noraro.
We found out that man never seeks after God. It's God seeking after man. Amen. And we found out that
Rewano rimuto hato dimudzimu ndimudzimu hato do muto kuno rewano rusoro zenezo uri mudzimu ndi ine chidziki cha kuchiro usapei rewano richimwana chimwe chauya nga usapei achina matomo kana magumo.
Therefore we find out that hell
Zora rewano rhere ina matomo naone ina magumo naone una chitipedzi auna ane angari here ndi ya chote. Chote, chote, pezi asia uyanga usapili. Chote ni chikara chachipinga, bibiri iri rwa chote na chote. Ununira belese na oni ni wana uri chote azuyambi chikara chachipinga. Yona ova atumuni ya kove, ya bimbi rwa chote. Na mango mangwaro manji, chote suto amba chikara chachipinga.
But eternal. That's forever. That's forever and forever.
Pezi yanga usapeli izo ni chote. Izo ni chote na chote na chote na chote na chote. Ndi uyanga usapeli. Unuruwana uri here asia uyanga usapeli. Pezi ndi ya chote.
And the reason you have to watch those words now.
Numbuno ni teura beresa ayo maimfi. Zvino ara nasararo ni adada. Zvino elwani izo zvitupedzi zvisina matomo hazvina magumo.
Therefore Jesus said, he that heareth my words and believeth on me.
Zoraro Yesu uri uyo ane apfama ipfanga naone atenda kau yo yantuma una vuchiro rwa chote izvo zvifara zvizone ha I una vuchiro busaperi.
And the word eternal is God. The word here it is right here in the Greek lexicon.
Uno ikibusaperi ndi mudzimu. Ipikeli hapa katarusi yechigirika Zoe. Uchilo wa mzimu ngumu hanu. Nuni ya wangawusa peri. Nga mzimu awa ya wangawusa peri. Gauri ni na mzimu ngumu hanu.
Your old nature died. The nature of the world. And you become a new creation. And your desires. That old life that had a beginning. When God breathed the breath into your nostrils.
Mvelo ya no ya kare yofa. Mvelo ya shango. Nuni ya chibungu wa chiswa. Naone urutamaru anu. Ubuchiro akare buna matomo musi mzimu achifemena mufemo ningoni dzano musi nichibebiwa ubuchiro amvero ya muhumbulo hofa naone buna matomo naone havana magumo uno hofa naone hahangwi wara chote mvero yakare uno mudzimu ajena ngomo na mvero ntswa.
Then love, joy, peace, long.
Zvene zorufuno dakaro mularo kondera burenda mularo ulindera na burenda na butu. Hojenao hajabu imu hatinyuo na mbiti na vengo na rutamo roba wa kwine kabangwa ndwa na Yesusu zote.
It took its place when you pass from death unto life.
So jabu imu hazo musi ni chipira vakarufu udakabuchiro. Nikoziwana zwabudi zino. Sora rotichere sana huna chibumbi ochitichabuchiro usapeli. Chiwaneni, icho ni mzimu aete, una vuchilo vusapeli, bibili yoralo. Mzimu aete, una vuchilo vusapeli. No ara mtu achiko ya utambula hereni ula chote, utioba na mzimu ula uyanga usapeli.
But I
fezi ndiri henepo zvino Elwani ati kuri hauna here dhugao una here dhugao muriro namavivi une dzone dzone mbungu dzii muriro audzimi naone mbungu adzifi ya muriro namavivi chigwevo zvingapedzwa mimwaya biliyoni dzadhana fezi zvitiya uva namagumo ngauri here yosikerwa dhiabhoro navarumwa vawe uno chimwe na chimwe chine mudzimu ene mune chechava chione urangani zvote zvibvoka mudzimu uno chimwe na chimwe chine mudzimu ene mune chechava chione urangani zvote zvibvoka mudzimu musi muya one une itanodjiya muya warufuno icho chova chichisima chihuru chamudzimu chokuna chisina chika kubvapo abva rufuno roshandurwawo zvinezvo zvatsira pasi karufuno rwamutu zvinezvo zvadza karufuno rwakudzekana zvinezvo zvadza karumwe rufuno rufuno narufuno naone zvaisa panda naushandura zvichitsa usvika zvichiva chika fedzi izvo zvi zvote zvina matomo naone rimwe dhuva zvidoumera tsvititi kazvavukuma ndezvauyanga usaferi hune nyemuro rufuno rwamutu rufuno rwausarenga upera mbiru rufuno rwote roraroo rudotiofera zvote izvi zvausatenda hwote hworutendo hudotiofera huna rutendo rutifedzo ravukuma vumwe hwote hudotiofera hwoshanduro bva kaye chichisima chavukuma
Suffering is not eternal.
Ngauraro zoraro here utambura. Utambura asi auya ngausaperi. Utambura hudziswa ngantani yachivi. Naone chivi chodzisa utambura. Nomusi chivi chichipera utambura hudzotiopera nahovo.
And there'll be a time where sinners
unodova nachipinga chine vaita zvivi. Vevasiviye vatanganedza Kristo. Ngamuraha musi vonogweviwa kangwana mimwaya biliyoni dzadhana atidhivi kangwana mimwaya biliyoni dzamiliyoni dzamadhana afumu ndingasi zviambe fedzi zvidotiya usvika magumoni chimwe chipinga ngauri asi zvauya ngausaperi zvino rikoyawisa panda zvino kakunyerera zvino techeresani musi richijena kamuredza usi udhova uveya mutewo watemburuwo ubva kamishumo yofawo naubva karutendo kamudzimu zvopfunzo yadzidovedzo uveya zvoanda uvhusa vafu katulo yauya ngausaperi zvinotecheresane rina zviviri rina chifanyiso apa zvino zvino apa ndiune rako yowana humwe hwane dzana huru zvino rikotiyeuvona hune chifanyiso chavahone pauro kuringedza hapa upandekanya mulayo kachiridzi rina zvifanyiso zviviri chitii chamuumburo chitii chachimuwe uno pauro ukuringedza upambanyisa kukatiya zviviri kusumbedza vayuda horu rumwaro ndirwavaeveru uno vaeveru vote vakuuringedza kusumbedza kuitero katestamende yakare ichifanyisanswa ngauraro nina zvifanyiso zviviri apa zvinoenda teyozviraveresa zvinotecheresani ngamanda musiri chivari zvino ori richititsera milayo yapfunzo dzakristu kare kaukunyerero zvino rowana izvo ano macheroni uriritwa vokunyerero hani uitwa vokunyerawo risina dhondo naone risasorei narutii husina chivi nachitingo muhashu nintami ningona narutii nechinyaduva nadhuva ei muna wanga fedzi naozoraroori itwa vokunyera ungauri ngomu hawe naone mudzimu angasari hatura narutii angava sunguruka oni onorihatura kaene musi achihatura kristu oatura nne onihatura uno angasi ankatura hapu ngauri otusakatura yanga arandorengururwa uno ndina tikiti yausumbedza rundorengura wachiyanga kavengerera mveredziso iri mumwe mutu avuye aringedze uihumisira kavengerera mveredziso musi ndina tikiti ndoirengurura uno ara dhiabhoro aringedze uveya chigwevo kanne ndina tikiti yaumusumbedza rundorengururwa ei muna wanga auchena katuro Uyo ane apa maipfi anga naone atenda kha uyo we ntuma una vhutshilo vhusafheli naone anga ḓi kha throne fhedzi o fhira ubva lufuni o ḓa kha vhutshilo iyo ni thikiti yanga o ṋea fulufhedziso. Zwino zwino tshifanyiso hapa hu si u dovha u vhea mitheo ya thembuluwo u bva kha mishumo yo faho na lutendo kha mudzimu pfunzo ya ndovhedzo u vhea zwanḓa mvuwo nga vhafu kha thulo ya uya nga u sa fheli. Zwino elwano zwi dzhiela nzhele uri iḽo ipfhi ḽo shumiswa hafhu ro ḽi shumisano matsheloni kha thulo ya uya nga u sa fheli musi mudzimu a vhuya amba ndi zwa uya nga u sa fheli zwi nga si shandukise na luthihi ngauralo kha thulo ndi ya uya nga u sa fheli i dzule kha thulo. Hu si na ndavha uri ni murafho ufhio une ra khou tshila khawo, muṅwe murafho u ḓo tshila na muṅwe mulayo wa tshila, nahone ndi zwa tshoṱhe kana ndi zwa tshifhinga tshifhio kana tshifhio, na hezwi na hezwo, fhedzi kha thulo ya mudzimu i kha ḓivha ya uya nga vhusaperi, u tea u ralo, ngauri o amba ipfhi, musi mudzimu a tshi amba ipfhi, ḽi tea u vha ḽa uya nga vhusaperi, ndi zwone.
Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ.
Zwino irindi ni vhale zwo kha tshigerika, thetshelesani uri zwi vhale hani. Zwo ralo ri tshi ṱutshela milayo ya pfunzo dza Kristo, ene mudodzwa, ri tea u konḓelela ri tshi ya kha, zwino a tikoni u vhala izwo, zwo swifhala.
Not laying again the form, here we are, not laying again the form of reformation from the works.
Huno husu dova uvea chibumbeo kezia husu dova uvea chibumbeo chambuye dzedzo bva kha mishumo ibanga lufu zvino hei ṱhalutshedzo yo tou ralo kokotolo usava ṱhalutshedzo na nthihi na luthihi ḽi tou vha ipfhi ḽa tshigerika kha zwine tshikhuwa tsha amba.
And it said, now we don't want, listen here, see, not laying down foundations of reformation from
uno iri zwino a ri khou ṱoḓa thetshelesani hapa ni ya bona hu si vhea fhasi mitheo ya mbuyedzedzo u bva kha mishumo i vhanga lufu zwino ara na vhea izwo muhumbuloni wanu zwine a khou amba hafha uri zwivhumbeo zwa mbuyedzedzo zwi vhanga lufu. Paulo uri u ṱutshela milayo iyani kha u khunyelela hu si dovha u vhea mutheo wa u rembuluwa u bva kha mishumo yo faho na lutendo kha mudzimu pfunzo dza ndovhedzo u vheiwa ha zwanḓa u vuwa vhafu kha thulo ya uya nga u sa fheli. Zwivhumbeo zwa mbuyedzedzo zwi tshi vhanga lufu ndi maipfi one ndi zwone zwe Paulo a ṅwala ni a vhona zwine a khou lingedza u ita. Zwino hezwi zwoṱhe sa dzindovhedzo, muṅwe o lovhedza murahu, muṅwe phanḓa, muṅwe nga dzina ḽa khotsi, murwa na mie muketwa, muṅwe nga dzina ḽa Yesu, muṅwe nga heyi nḓila, nahone muṅwe nga iyo nḓila, na hezwi zwithu zwoṱhe zwo fhambanaho zwa dzindovhedzo. Na zwa u vhewa zwanḓa, mudzimu kha rendwe ndi na mpho ya u vhea zwanḓa, haleluya, inwi ni nga zwi wana nga heyi nḓila, haleluya, vhetshelani hezwo zwoṱhe thungo, ngauri heyi ni mishumo yo faho, havha vhavhuyedzedzi vha tshi khou vhuyedzedza.
Another class, I said, let's get away from that.
Ni abona uko amba nga chimwe chigwada zwino ori kha ri ṱutshele kule na hezwo nahone riye kha u khunyelela ni khou zwi pfesesa huno tshivhidzo tshi kha ḓi mona monela murahu kha hezwo zwithu ndi zwenezwo zwine vha khou lingedza u ita tshivhidzo tsha kale tsha vheveru tsho vha tshi khou lingedza uri zwo luga ndo lovhedzwa nga u ṅwandamedzwa nahone nda wana hezwi na hezwi na hezwi zwithu zwoṱhe ari zwino vhetshelani hezwo zwoṱhe thungo zwi sieni murahu fhedzi zwino ori a ri tea u zwi ita zwino thetshelesani zwe a amba malugana na izwo huno ri ḓo ita hezwi mudzimu o zwi tendela huno naye a thoma u amba zwithu zwithihi hezwi ri ḓo zwi ita ara mudzimu a ri tendela ni a vhona hezwi ri ḓo zwi ita ara mudzimu a ri tendela. Dzindovhedzo u vhewa zwanḓa na zwiṅwe fhedzi izwo a si u khunyelela iyo ni mbuyedzedzo ya muhumbulo nahone ndi henefho une tshivhidzo tsha kela hone na musi kha mbuyedzedzo ya muhumbulo muṅwe wavho ori o zwo luga maḓi ipfhi ndovhedzo zwi amba hezwi nahone zwi amba izwo huno vha vhumba madzangano huno muṅwe a shasha nga maḓi Unomu atoshira ngao, vamwe arovedza chipatuwo chosedza panda mumwe chamurau, naizvo zvizvote. Vamwe vavo vavaya zvandoitira varwadzi, uno vamwe vavumba vapostora, vamwe vavumba uprofita nazvimwe ngauveiwa zvanda, naurera mvuo bva vafuni. Zvine ndizvabudi, navuketo muhuru waKristu ndizvabudi.
But he said all these are formal reformations.
Pedzi ori hezvi zvote ndimbuyedzidzo yamaitere. Rova richitovuyedzedza. Zvinokarire kaukunyerera. Nowana chifanyiso.
Now watch. Here's where the deep part comes down. For it is impossible for those who were.
Zvinoraberesani hapa. Ndiune chipidza chodziva paro chabvera honi. Ngaura shakona dziyakavo vevavuya vavonechero. Unovatechera mpoya tadu. Naone vadhibadhekanywa namuya muketwa. Naone vatechera lone ifilavudi la mudzii. One manda shangulidhao. Arali vawa uri vadhivuyedzedze. Kaurimburwa nichiona uri vodhivambera murwa wa mudzimu hapo. Naone vamuveya katano lishonisao. Zvinondeya zvidiva uri venu voraminayo nina minimum runi yanu zvinhu bedzi nikokaka niavo nazvoruga ndiimaka izvi naone bhibhiri iyazvikwatisedza uri ara mudzimu ove achidza mutu ochidza rwa chipingana uyanga usaperi ndingasizviite uri iambe zvimwe zvituvo vamwe vatumbuki vodza kanne asi kare huno vari ndouwanera kachitii mureri Branham ndouwanera chitii wori ara mutu ochidzwa angasadovakera ndari izvo ndizvemudzimu waamba ari ndikotodovuisa chimwe chiitu sauro ova muprofita naonoprofita huno aya azvidiva uri ova amudhodzo wamudzimu bhibhiri iri ovoraro huno adhivuraya naone akera ndari oraro ndari bhibhiri ikwatisedza uri ochidzwa nhamuraha musi onovasvina namudzimu ova akadhiva ochidzwa bhibhiri iri ovoraro mangamuraha zvote haungodhivuraya ovurayiwanga mufilista naone dhavhidha abudaya mufilista uya muvuraya oraro wera kabhanga lawe pfumo lawe bhanga pedzi oraro alongomuvuraya nomufilista amuvuraha nomusi sauro achisera pasi kamuroyi zvino avidza muya wasamueri ngauri ova asatu jena vugarani ova paridhisoni pasi yamaroposhuro waambo nadzimbudzi dzedzakundero bvisa chivi pedzi otiova na petu haurindera une havidzwa paradhiso usvika achijena ngoumu ndienepo unevoni vatu vakatorika nadzadza hone neavona zvino auchena paradhiso zvino riri vatsviti tivone nehamudzimu nomusimuroyi waendore achividzera muya wasamueri aima enepo uno awanga chipatuwo chawe naone ari ndingani womupura uno asi sauro pedzi wava oima enepo ndiamba samueri kanguvo yavo yauprofita ova akadhiva muprofita uri ndingani wombidza vowaweruni yanga ari uchivona uri wonovasvina lamudzimu ari zvoruga yururimi aichamba nanne muprofita achamuprofitira narutii naone hatichakonda naulora zvoruga samueri ari wonovasvina lamudzimu pedzi machero mba ikoyova haimwe mbira naone udhofa machero unonga chenechi chipinga madhekwana machero udhova unanne arari sauro ohera zvoraro nakasamueri vova vevodzi zvotoraro bhibhiri yoraro zvino ndingashumeya kazvipfi ngauamba ngadzindimi uhwerera urara ukadhana ugidimantana pasi narupera hatirwi naizvo pedzi ndingandiita uri nitende uri nochidzwa ngeno nisomuraro nisomuchidzwa vuchiro hanu vudosumbedza zvine navazone yesu ori vudoraro nidhovadhivanga michero yavo vuchiro hanu vudosumbedza ara nochidzwa kana hani aranisavina vhura munomo wanu vudosumbedza zvine navazone pedziwo ushumeya hwotenga zvipfi nauva muradho wachividzo naone ndorovedzwa nadzina layesu haleluya ndiyazvidiva ndinawo hezvo hazviyambi chitu ndorovedzwa dzina lakotsi murwa miya muketwa chipatuwo choriva panda ruraru ndinawo hezvo hazviyambi chitu pauro uri kariye kaukunyera zvino rikoamba ngauitwa vokunyerawo uno arana andadza hezvi pasi nidhowanurusa vane vaitwa vokunyerawo ndivanangiwa ndidhonisumbedza zvone ngaminiti tsigati ngabhibhiri ndi vanangi vane mudzimu shango lisatusikwa abona mumwe namumwe wavo uno arumela Yesu uri arengure havo vathu husi shango lothe o vako todo raro pedzi ativulela nḓila avo nahone nḓila iyote ine anga zwi ita havha rumela Kristo uri abve chipfumeleli cha zwivi zwashu uri havo vonangiwaho a vha ḓise kha ene ngevugalani ndi nga ralo elekanya mudzimu a tshi khou tshimbidza ofisi yawe zwo leluwa nga uralo hu uri zwo luga khaṅwe muṅwe muthu u ḓo elekanya ri ṱumufhadzo nga nṋe khaṅwe vha ḓo ḓa nahone vha tshidzwa mudzimu a tea ni luvhelela uri ni ite tshiṅwe tshithu u luvhelela huṅwe na huṅwe ndi inwi ane a tea u luvhelela hu si mudzimu huno zwenezwo Kristo o fela u tshidza havo vhe mudzimu nga u ḓivhela phanḓa a vha nanga uri vha ṱangane naye ngei seli vha si na dondo kana tshilavi musi shango ḽisathusikwa o ni vhona vhugalani izwo ndi zwe Bibuli ya amba Vhaefesa ndima ya u thoma ndima ya vhuṱanu ndima na ya u thoma
God predestinated by foreknowledge. Now if God did that predestinated
mudzimu ota nga u ḓivhela phanḓa zwino ara mudzimu o ita izwo a ri ita u bva tsheshango ḽasikwa nahone a ḓivha muṅwe na muṅwe washu nga dzina u bva tsheshango ḽasikwa nahone a ri nangela vhutshilo vhu sa feli uno a rumela Yesu Kristo uri a ri rengulule uri miṅwaha ya zwigidi zwa rathi yo fhiraho o ri vhona uri ri bvelele kha thendo dzawe nge vhugalani ni nga dovha na xela hani no ara no tshidzwa no tshidzwa ara mudzimu ani tshidza madekwana namusi a tshi ḓivha uri u khou ya u ni lozwa miṅwaha ya funu bva namusi u khou kunda ndivho yawe ene muṋe u sa vha na magumu ramanda wa uya nga u sa feli vhuṱali ha lini na lini mudzimu a ḓivhi zwo eḓanaho lwa u ḓivha uri ni ḓo farela kana ni nga ralo na zwenezwo musi a tshi ni tshidza nahone a ri zwo luga ndi ḓo mulinga nahone nda vhona zwine a ḓo ita zwino zwa ḓivhi magumo bva mathomoni mudzimu ya ḓivha zwine a khou ita ni songo vhuya na vhelela nga izwo ndi inwi na nṋe ri gobagobaho mudzimu ya ḓivha zwine a khou ita nahone o zwi ḓivha uri arali ri tshi ḓo farela kana zwine ra ḓo ita zwino bibili yori Isau na Yakobo phanḓa musi na mutiwi wavho vhana vha sathu bebwa mudzimu ri ndo funa muthihi nahone nda vhenga muṅwe phanḓa musi vha sathu fema mufemo wavho wa u thoma uri u khetha hawe hu ime hu hangoho Abraham o vhanyi ri ḓo dzhena khaye nga miniti dzigathi fhasi afha o vhanyi ane mudzimu a mu vhidza a mu tshidza a si na tshithu mudzimu o ita mulanga na muthu muthu a vuna mulanga wawe fhedzi mudzimu o ita hoyu mulanga na ene muṋe nahone a ana khawo nga ene muṋe muthu ha na vhukwamani nazwo ndi u ḓivhela phanḓa mudzimu ene muṋe o zwi ita naho zwo ralo zwino ni ri zwo luga mukoma na Branham zwenezwo ara nda vha mukhirese ndi nga ita zwine nda funa u ita nga ngoho ara ni mukhirese itani tshiṅwe na tshiṅwe tshine na funa u ita zino ndi a ni vhudza a ni nga vhi na lutamo lwa u ita zwo khakheaho ni ite tshiṅwe na tshiṅwe ndo dzulela u ita zwe nda vha ndi tshi khou funa u ita zino ara nda shumela murena ngauri ndi khou ofha u ya heleni a thi khou mu shumela zwone ara nda tshila ngoho kha mufumakadzi wanga ngauri ndi khou ofha uri ḓo nṱala a thi munna wavhuḓi fhedzi ni nga si mu vhaise ngauri ndi a mufuna zwo ralo na kha Kristo musi muthu o begwa nga muya wa mudzimu hu si ngauri o huwelela o amba nga dzindimi kana zwiṅwe zwipfhi fhedzi mbiluni yawe lufuno lwo dzhena nahone lwa dzhia vhuimo ha shango ndi a ni vhudza u ya mufuna u tshimbila nga ene ḓuvha na ḓuvha a ni tei u mu vhudza zwo khakhea u ita hezwi kana hezwo kana zwino u ya zwi ḓivha uri zwo khakhea uno u tshimbila u tshi bveledzwa tsho tiwaho tsha tshilidzi tshihulu tsha mudzimu
kokotolongo
ngauri a zwi tsha konadzea khavo vhe vha vhuya vha vhonetshelwa vha baḓekanywa na zwa mbidzo ya ṱaḓulu zwino zwiṅwe zwifhinga ro tenda uri uyo ndi muthu we a vhuya vhonetshelwa nahone a vha a wa hafhu fhedzi bibili a zwi ami nga uralo a zwi tsha konadzea zwa vhukuma kha muthu hafha uri we a ṱanganedza muya mukhetho uri a ḓiwane a khou wa zwino ivhaleni ni wanuluse ara izwo hu singoho lavhelesani hafha dzhiani ḽiṅwalwa ḽiṅwalwa ḽoṱhe na zwinzhi zwa nga ngomu zwa nga ngomu zwavhuḓivhuḓi zwino u khou thoma u amba ngazwo ndi mini kha rie kha u khunyelela zwino ori hu si muhumbulo u vhea mutheo hafha wa pfunzo na ndovhedzo na mbuyedzedzo na zwiṅwe ni songo ita hezwo kha rie kha u khunyelela
The subject is perfection.
tero ndu kunyerera huno kunyera udanga Kristo huno rijena hani ka Kristo ngava muradwa chividzo ngamya mti roto rorobedzwa ka muviri muti asinga muti o amonga ndimi muti we akadana chana muti orobedzwa ngamanda bedzi ngamya mti roto rorobedzwa ka muviri muti nikozwana uhondi ukunyerera. Huno musi nichijena ka izo ni ka Kristo naone shango lofa ka inu huno nichimbira na ngwana duva na duva naone maga anu otiwa nga mdzimu zvine natiya uita. Oh, mulingo na ulingwa zvine zvapira khazvo mimi ni alingwa mune wanga ndi mini chiridzi ndiche mudzimu anyitera mishumo ndi zvine ndaitera mudzimu. Zvino vado vumba pfunzo ngazvo vaerekanya uri mishumo ndiyone ikundovukoni hanu arari iyone asi mpoya mahara. Chiridzi ndizve mudzimu anitera nochidzwanga chiridzi huno mishumo ndi zvine ndaita sandivuwo ya chiridzi cheanisumbedza huno arari nichimufuna nitakarira uita mishumo yamurene zvotouraro ngauri zvenezvo nini amufuna. Utanganedza midi broi samufumakadzi wanga ndizve rufuno rwamuitera zveaita sandivuwo ndimusadzi wavudi udzurayani udondota vana naone achira kuchiro havudi yangoho izvo asingauri romalana romalana bedzi uita izvo sandivuwo. Arari agidima na dhorobo dhuva limwe na limwe huno ajenisa kavengere limwe na limwe sente dzafuma nautsa achigonya na sutarata naone asatanzwe tundu kana zvimwe zvitu rikadiva romalana ngangoho musi ndichiana izvo zoliradza ndimufumakadzi wanga tenda hava huna vuchiro hwemuhashu ndimufumakadzi wanga uyo ndimuano wawe bedzi ndipiyo ndivuwo ine aita aitira izvo udzura hayani huno anondota vana naone aringedzova mufumakadzi wavukuma. Ndingabva naone ndatuwa chipunga chote ndichichimira na shango huno ndaricha chipedza chavo chatambura nga ndara kana chimwe chiitu ndaricha vana vachichira vasina zvaula rikadiva romalana arare avuya antara ndikadiva ndomara tenda huna vuchiro hwomuka muviri wanga ndoana ridopandikanywa nga rufu ndizvone rikadiva romalana pedzi nawo ndadiimerera rushonisawo samunna udodiimerera rushonisawo samufumakadzi ngauraro arari chifunana riima rote naone rakokodza muhwaro rote nindira ine mudzimu nachividzo chawe vavangayo musi nobhegwa kamuvuso wamudzimu nidhova ninazvikondawo nazviremerawo ngoho pedzi nikadhiva mukreste nichanobhegwa ngamuya wamudzimu mudzimu anganitusa kali pasi utavanya hazvichakonadzeya kavo vevabuya vavonecherwa naone vatechera mupoya tadhuru uri vavuye vawe udhivuyedza hapo kaurembuluwa. Zvino ndiadhiva unena kuerekanya ngawo chivizo rindini jere zvimwe zvokwataro nyana uri lone lone siya lamulayo lipfumudzo zvapfuma kariye kaveveru ndima yavupfumi noriraveresekai izvi zvitukunyana ndima yavupfumi ndimana yavupfumbiri rati ngauri arari rachinya ngakore ngamurau rotanganidza ndivo yangoho hauchena chidzimu chachivi pedzi ndavaero iyopisawo yayone katulo na miriro udhugawo une wadhorozwa vavi uyo weanyadza mulayo wamushe ofa usina katuchero pasi yatanzi mbiri kana taru chino chidova chigwevo chingapani noteya naonofanero ukandekanywa one weakandekanya nganayo murwa wamudzimu naone avaramaropa muranga ane oketepadzwa ngawo sachitu chisi chiketwa nahone anyadza yone mishumo yachiridzi. Zvino nevi mininga izvo mukomana Branham izvo zvivona naani zvino utoitera uvara ndierekanya rumwaro aruambi hezvo hapo auko ambiwa ngamukristu hapo uko ambiwa ngamuti wehapa ipfi naone alituchera. Niyabona ngauri arara chinya chiri mimini usatenda arasatenda ngakore hamuramusi mapungo madhipa ori rwakarini ahuchena chidzimu chachivi chivi ndi mini usatenda. Varayani yohane muketwa nimayavuna yesu ori uyo ane asatende ono dihatulwa kare chivi asuda ukambiwa uita upomo niita izvo ngauri anitendi izvo zvitova zvibveredzwa niita izvo ngauri anitendi utori chaudhaha uri chaukambiwa nazvimwe zvingava zvenezvo izvo hazviambi uri nemukreste izvo zvitova zvibveredzwa zvaushandukiswa hanu pedzi ningaita zvatumwe imwe kana imwe munonavanisa atosvikerera.
Now, notice, he that disbelieves willfully, after he not after he
Jere,
Some woman came to me not long ago and said, "Musadzo da kane askare una ari mukona brene
mukreste pedzi ndosema miyemketwa ndari asikona dze mukreste angasema miyemketwa ngasi zviite muya wa mukreste utendera na muya wa Kristo niyabona nahone ni dovidza zvote zvamudzimu pedzi arane na kuhumburere kwanama nindotamba na usenga miyemketwa atina ndava uri nehani chividzoni nikadhiva muita zvivi naone nikosema miyemketwa musi vachivona yesu achikotaruka nyengerekani vori ni mungome yesu ori nina ndidoni hangwera kaizvo pedzi musi miyemketwa uchiidza niambe ipfi nichirwa nawo hazvichadzohangwerwa ngauri vari ova amuya muvi kuvidza muya wamudzimu chinhu chisongokunawo mukreste hezvo angasi zviite mukreste ndodzorera kuvidza muya wamudzimu muvuya neavo namukreste angasiseme muyemuketwa ndivanda vonosema avo asi vakreste vemo apo hovawu vatu vavurereri hovawu vayudha vasatendi madhokotera muketwa navamwe unovova vachikoita misvasvo ngaene namishumo yawe vachividza mishumo yamudzimu uri nemuya muvi vonokozviita munonivangana vane nharekanyo runamusi vayasema miyemuketwa vana ddd phd madzina avo ndivangana vaurwane vasatendi vareruwawo vakatolika vaprostendi vochimbirawo chitaratani naone vatamba ngaushuma hamuyamuketwa samachudheni oporishwawo naone usuva sagunubu ndizone pedzi vatamba nga miyemuketwa hunoha vayausema pedzi mukreso bhego hapo angasi zviite udori uyo nimurati wanga uyo nimuya wamudzimu achirawo ndizvone mukreste angasiseme miyemuketwa ndimuita zvivi ani asema miyemuketwa mudziyo satenda muita zvivi ene mudziyo satenda hutova na zvi zviviri pedzi ndingava mutendi kana mudziyo satenda zvino jerani jere apa uitori hezvi zvinwerere zvakuma zvinhu ndova na bhoni lelava lichidzurera untitisa mimwayo yoperawo ndova ndichidaveresa kaizvo ndari o ara muti wavo yatanganidza miyemuketwa unoha agunea udokerarwa chote ndandisakoni uwana hezvi zvimwe uri zviambe zvinopfaura naizvo ndari zvenezvo ndingamini bhibhiri yoraro uri iyo ane afamba ipfi yanganawo neatenda kauyo weyantuma una vuchiro vusaperi vusaperi nahone hangadhikatuloni pedzi opirobva karufu udhaka vuchivo vote vekotsi vaneya vadhodha kanna nahone auna namutii wavo okerawo ndidhovavhusa maduva neopedza auna namutii ane adhobvisa chandani changa izvo zvipamba nahani naizvi ndova ndisakoni zvipfesesa azvichakonadzeya kavo vevavuya vavo nechero ndaerekanya una zvimwe zvitu zvokakeyawo hatikoni zvipfesesa nondaya kamutangano mutuku wapendekostala mimwe yopirawo hauna namuti osara uchividzou ndiyakora madhekwana namusi ane aererwa mimwe yopirawo chova chiche nechichipinga chetabhenekelo yopatwa ngacho ndani hamusi udova humukomana graham murawapo kana mumwe muto atidhivi nosvika pano utoma kanai varatu muratu mahoni ndiakora ndien panamusi ndichimara iyo mupo ichikoshuma ndova ndochuwa vombudza uri ndidiabol atongozvidhiva usvika murume wamurena achimbudza ndaya mishawaka unondadzurura kawono yomutangano uno atiatiuya ndapfa huwera huru ngauraro naurira naurenda mudzimu ndaerekanya mukomana heli nditadhuru uno o vachiraro tsantana pasi vatiyo vanazvo ngeidhevura huchikotevedzwa chitarura makaladhi navachena vova votangana yone pa yaw nayone pa yajc zvotumana zvavukuma naone zvava pendekostal yambumbana fedzi vo va va na mvuseledzo ya hani henepo kha tabenekele ya mukomana Rowi ngei Mishawaka. Kuno nda muthanga wa u ṱoḓa u ḓivha ndo dzula kha tshidulo tsha murahu ndi tshi khou lavhelesa hezwi zwoṱhe. Hezwi zwithu ndo vha ndi sa athu zwi vhona. Ho vha hu na munna u dzulaho hafha, izwi a thi athu zwi amba tshitshavhani. Ho vha hu na munna u dzulaho kha iṅwe thungo na munna kha iṅwe thungo, uno muṅwe amba nga dzindimi, uno muṅwe a dzi ṱalutshedza, uno ho vha hu tshi amba zwithu zwo fhambananaho uri zwi khou itea. Zwino zwo hoyu u amba nga ndimi, huno uyo muṅwe a ṱalutshedza. Ndaelekanya, nṋe, izwo a si zwavhuḓi. Ndaelekanya, vhugala hani nandi. Vha nga vha vha vharuṅwa vho tsela fhasi nga tshivhumbeo tsha vhanna. Zwo luga, ndo vha ndi tshi tou vha na dolara dza senthe dza fusumbe dza u vhuya ngadzo yani. Ahone ndo vha ndi tshi kundela u ḓadza thange ḽa mapfura. Nda eḓela tsimuni ya mavhele uvho vhusiku, ndi na tshipiḓa tshazwo buguni, fhedzi hu si zwoṱhe. Ngauri ndo vha ndi sa ṱoḓi u vhaisa zwipfi zwavho. Huno zwo ralo uvho vhusiku vha ri vhareli vhoṱhe kha vhaḓe kha puḽatifomo. Ndo vha ndi kha puḽatifomo, ndo vha ndi mureli muṱuku we a vha hone zwenezwo. Ngauralo matsheloni ono tevhela vha nkhumbela uri ndi ḓe ndi rere. Nda dzumbama, ni a ḓivha munna wa mukhaladi a ri khoyu hafha, ni a elwa tshiṱori tshazwo musi a tshi nṱana ndo dzula henefho. Huno nga murahu musi ndo rera iḽo ḓuvha ndi tshi khou tshimbila ndi tshi mona. Ndaelekanya arali nda nga tou swika kha avho vhanna vhavhili vho rangaphanḓa muṱangano. Muṅwe wo vha a tshi khou takuwa huno a shanduka a vha mutshena kha tshipaṱuwo, a amba nga dzindimi, huno muṅwe a dzi ṱalutshedza, huno a ṋetshedza maipfi. Arali mamba murena, hu na muthu mukenekene hafha wa dzina ḽikenekene ane a tou ita hezwi na zwikenekene. Mukomana zwo vha zwingoho, huno muṅwe o vha a tshi takuwa nahone a amba nga dzindimi, huno a ṱalutshedza. Ndaelekanya, o nene, izwi a si zwavhuḓi na. Zwo ralo iḽo ḓuvha ndaelekanya, nda bva nahone nda rabela. Ndaelekanya murena, u nyitele izwo hafhu, a thongo ḓivha uri ndi zwi vhidze mini. Mabono, nda ya nda nahone nda rabela. Huno nda humbela murena uri vha nthuse. Nda mona na tshipaṱuwa, huno zwa itea, nda ṱangana na muṅwe wavho. Zwino murena vho ṋea nḓila ya u ḓivha zwithu. Nda mu kaḓa tshanḓa nda ri hu ita hani, a ri hu ita hani, dzina ḽau ndi nnyi? Huno nda ri Brennan, o a ri u muthanga muṱuku ya rerano matsheloni. Nda ri ee muṋe wanga. Musi ndi tshi ambedzana naye, nda gava muya wawe. Huno o vha mukhristo wa vhukuma, mukhristo wo kunaho, muratu. Ndi amba uri o vha mutendi. Ndaelekanya, o, izwi a si zwavhuḓi na. Huno ho no fhela awara u bva henefho, nda henefho tsini na goloi, ye a vha yo lavhelesa kha goloi khulu, yo ṅwala u pfhi Yeso fhedzi. Nga murahu huno henefho ha ima muṅwe munna, huno nda ya nahone nda ri, hu itani muṋe wanga? A ri hu itani, a ri ndiwe mukomana Brennan we a amba ano matsheloni? Nda ri, ee, muṋe wanga ndi nne. Nda ri, muṋe wanga, ndo ḓiphina nga iyo mpho khulu ya Mudzimu, i shumaho kha vhoinu vha rathu vhavhili. Ari ndi alivhuwa vho Brennan, no nda thoma u pfha muya wawe ho bvela bono. No ara ndo vhuya nda amba na mudzi ya tshimbeva, uyo o vha muṅwe wavho. Mufumakadzi wavho o vha musadzi wa mavhudzi matswu, o vha a tshi khou dzula na musadzi wa mavhudzi a ṱaḓa. U na vhana vhavhili ngaye, o vha a si mukhristo u tou fana na musi hu si na shangoni. Zwenezwo nda ri, ndo dzhena kha mini? Ndaelekanya uri ndo vha ndi kha vharuṅwa, huno zwino ndi nga vha ndi kha madimoni. Tshiṅwe tshithu tsho itea. Afha ndi muṅwe mukhristo wa vhukuma, muya muthihi u khou wela kha hoyu munna wo vha u tshi khou wela kha hola munna. Nda ri, zwino ndo ḓaḓa, a thongo ḓivha uri ndi ite mini. Nda lila na u humbela kha murena, ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi ṱanganedze mini. Vho vha vha tsini na u ndzhenisa kha u nkhumbela arali ndo ralo u ṱanganedza muya mukhethwa. Hoyu muthanga o ralo, huno nda ri, hai muṋe wanga, hu si nga nḓila ye na u wana ngayo. A ri, wo no vhuya wa amba nga tsindimi? Nda ri, hai muṋe wanga, a ri zwenezwo a u thu wana. Ngauralo nda ri, u khou amba zwone murathu wanga, kha ṅwe athina, ngauri athina zwine wa vha nazwo. Huno ho no fhela tshifhinganyana, ndo vha ndo takalela uri athina. Zwo ralo nda lavhelesa izwo, nahone nda vhona nḓila ye zwa vha zwi tshi khou tshimbila. Zwo ralo ḽiṅwe ḓuvha, ndo vha ndi nnḓa ndi tshi khou rabela, kale kale, ndi ḓo ni vhudza uri ngani, uri ndo vha ndi tshi khou rabela nnyi. Ho vha hu Roy Davis, huno ndo vha ndi nnḓa hafha ndi tshi khou rabela. Ngauri o mbidza mupopi, huno ndo vha ndi tshi khou rabela Mudzimu uri a muhangwele kha izwo. No o vha na vho raguranda murahu afho, a ṅwala bambiri, huno iḽo guranda ḽa gava mulilo, nahone ḽaswa. Ho no fhela masiku a sigathi musi vha tshi khou ḽi dzudzanya. No ndo ima murahu hafha kha bako ḽa kale, murahu hangei Green Mill. Nda bvela nnḓa henefho, nahone ndo vha ndi tshi khou rabela. Ndo vha ndi murahu henefho lwa maḓuvha mavhili. Nda vhea Bibili yanga kha thanda ya kale. Huno ndo sumbedza mukomana Woodhouse kale, nda vhea Bibili yanga fhasi, ndadzula katani nomweya wabudzura ndaerekanya ndikare nimurau apo bakoni ndidzotovala zvituku nyana zvoraro ndadya bhibhiri uno ndatomovala uno iyi ndii ndima yezvava zvikayo zvoruga ndatomovala naone ndatomodzibudzisa neavona ngauri azvichakonadzeya kavavo vevavuya vavonechero vadhibhadhekanya namuya muketwa vateteri vaifi lavudhi lamudzinu nahone ashangolidhawo arari vawa uri vativiedze katemburuwo nichivona uri vodivambera muva wamudzimu hapu nahone vamutana ndaerekanya rumwaro koru pedzi chimwe chinhu chandambeera nanu zvinezvo ndatomoerekanya apa ndihone heaamba murau apa urangani husi uveya muteo wofawo watemburuwo urangani husi uveya muteo watemburuwo huno apa uri udziviedza murau katemburuwo pedzi kariye kaukunyerera richivesi zvitu murauwu zvenezvo ndatoma uvara zvenezvo ndavara ndimana inotevera ngauri lipasi line lanwa mvura ine yadhakalo huno labveredza zvimera zvavudhi lichiitera avo valirondotawo litanganedza patuchedzo ubva mudzimu pedzi izvo zvianowo mipfana chene zviyarandurwa naone zvasemwa zvimwe magumo azvo ndiufiswa nomusi ndichivara izvo chimwe chitu chadzinginyisa nondaerekanya murena izvo azviko amba Roy Davis ndingani uchitera uita izvo ndatomovhura limwe siyatari ndova ndototiya humera murau kalo hapo azvichakonadzeya kavo vevavuya vavonechero ndaivara hapo zvinezvo ndaerekanya murena izvi ndimini uamba mini murena nondaremburwa ndaumera murau bakoni langa uri ndizvirabherere huno musi ndichiraro ndavona shango lichikomona hunolova lonava lote lilavudhi ngamanda shango lote huno ndavona munhu oambara chena achimonamona ova na bhege chandani chawe ova achikozvara mbeu musi achikochimbira achimbira nagovo lalipasi nomusi achitopedza umona habvera mutanga oambara zviambaro zvichena mutanga avonerawo achipenya achidhodhoma sahezvi achiraveresa huno ova ana mbeu huno ova achikoposa chimwe chitu murau hazvo musi achiraro umona nalipasi achiraveresa muti mumwe namumwe naone achiposa ndaima naone ndaraveresa bhono murau musi onotuwa shango lamona huno hova una kuru zviliwa zvinji naone yova igorou huno hova una chene mipfunga nasvuka gorou habvera gomerero huno o iyo gorou tuku yakota misato yayo naone ina dhora lamadhi mipunga mituku nayo yakota misato yayo naone yova ina dhora lamadhi mumwe namumwe ova achikurabhelera mvura huno honopera chipinganyana habvera gore lihuru naone lasheredza lipasi lote huno mupunga mutuku watamuwa watomohuwerera kugara kamudzimu haleluya murena ngarendwe huno gorou tuku yatamuwa yatomohuwerera kugara kamudzimu murena ngarendwe huno ndaumbura rumwaro rune rawanira kabhuku yamateo ndima yavutano nandimana yafu ina tanu hunoteceresani zvayesu amba kamateo yavutano fu ina tanu huno niteterese ngamanda zvino musi richivara mateo ndima yavutano neyafu ina tanu ndimana yafu ina rati fu ina ina hautomahone pedzi ndiri kavo imi funani masvinanu nipatuchedze avo vanisemawo huno niite zvivuya kaavo vanivengawo naone nirabere avo vaniitambudzawo naunitovora uri nikone uvidza nikonova vana vakotsi anu varita dhuru ngauri utavisa dhuva lawe ka vavi naka vavuya naone arumera mvura kavo rugawo navasongorugawo zvoraro niyavona mvura ndi ine yaita uri goro iyaruwe iita uri mupfungwa uwaruwe huno zvoraro ndawana chifanyiso uyu ndi adhibhurawo lwamuhumburo ane avangwe muchividzoni pedzi michero yawe angahuwerera utamuwa uchina uambangadzi ndimi pedzi michero yawe utouva mupfunga huno havana mumwe ane havana muya mutii muya muketo ungarotera kachigwada chavatu nomudziya chimbeva huwerera ngamuya muketwa ungamupunga uchingakona uchiranga mvura yorumerwawo izvo ndizvine pauro ako amba ngazvo hapa pedzi azvikonadzei uri mupunga uve gorou kana gorou ive mupunga nikozvipfesesa ngauri azvichakonadzeka avo vevavuya vavonecherwa naone va Pathekanywa na yone mpo ya muyamuketwa. No batitera ipila budila mdzimu. Na one manda shanguli dhao, uribawa, udhivye zaapu. Tachere sani zwe ama, nga urimvula, idhakalo nilipasi, ulishereza na ulilo ndota hapa, na uliru gisa, pezione miifana chene, zitini na uranduwa. Sinozora alori chituchera minayo na zifunzo, za Kristo, karie, kaukunyerele. Usu doba ubea muteo wa temburuo na mishumo ya fao, kamu zimu na rutendo na zwingu, na zifunzo za ndobezo, ubewa swanda na zwingwe. Ni abo na mutendi wa muhumburo, murauka ayo maduba bungazoraro na musi, vatakera urizoruga, ndiwera kachibizo, ndoremburuwa, ndondota kuwa na dhibura, ndorobezwa. Ni abona vodzura kaubia dzedzwa uwa mumburo. Uno zvitamini zvibveredza mipunga. Ukunyera witamini ndi gorowe. Goro ndi fila mdzimu. Uishumisa saifilawe. Ndi mbeu yawe iya veredza. Zvibvaka uri ndipiyo mbeu ine yazvariwa mbiruni yanu. Arana dza chibidzoni ngauri niko opa here. Arana vamuradzo wa chibidzo ngauri anitodi. Anitodi ya ireni. Nikadziva mupunga. Arana ba mrado wa chibidzo itela uri nidhive, nikadhiba mpunga. Arana ete zote sote wele yao, zine za teo itwa, unuhabana zenezo zine nabanazo, pezi nikadhiba mpunga. Pezi wabukuma, mkrese wango ugidime na kau kunyele, usikashango lichifa, na abachibumbi wachiswa ka Kristo Yesu. Zenezo aseko na zia uruhoi mtu awe, nizwe bibili amba. Ni abona urizi vambezi hani na rungoro rote. Ni abona urizi jula hani hene popetu aso. Ni ngani apaichiri mtu abi achi idwa angasya kera. Unoyada apa ya ripezi ara no kera. Kana usema seko na ze. Zoto raro ara ni musemi ani mukreste. Auna mtu amba ungamu ya wa mzimu. Ane asema Yesu. Yohane mketu ya buuna. Kana Yohane ya utoma ya buuna. Auna mtu amba ungamu ya wa Kristo. Ani abiza Yesu uru osengwa. Muya wa mungwe na mungwe wa mzimu, une wabaka chibizo cha Kristo, utendela na zote zwe mzimu amba. Ribala hapa unorari, obidero wa mchinyashu, nganto za oropozwa, umbrelo kwa mumbulo wakare kuri, maduwa madhembe upira, lidoko tela Jones ni abona. Aona suzora losa pozo ketwa, aona suzora losa vrele lofala umbiruni, nitobachi gwata chavo shuma yao. Ni kazwifi ni abona. Nizone zopezi, auna chitu kazo. Riva presbiterene, riva lutere. Kana chingaba mini kana mini. Riadhiba era imaone. Pezi muya wa mzimu uri mini. Yesu Kristo asashanduki hapa. Amen. Uraro muya wa mzimu. Utabanya utendela na ifi. Ei muna wanga, uhenepo ni abona. Sinenda amba zino. Hei mishumo yambu ya zezo, ya mumbulo yofa, paulo uraro, pezi hune mchiro hada, hone huu kunyelele, uyo ane afama ifianga, atendakao yowe antuma, unabuchiro alini narini, naone angati katuloni, pezi opira varufuni, udhakabuchiro, nidhomunea buchiro harini narini, ndamu vusa maduwa ni opeza, uotebe koti ane yaba tudhakane, naone aonana mtiu wabo kerao, singasikona zee. Zoraro kezu zine waita, zine waita. Batubele kanyoro izo zobo pola batu. Mkumana, anishumili mzimu paseo sataka ila hano. Mzima simu wa batanga bana chinebi chano wanzu. Anoni chimbi za chimona. Utoba koti, utoba rufuno, mzimu ni rufuno. Naone bibili yori kayo ane mketo uyo ane afune ndi wa mzimu. Nifune mzimu, ningasiraro, aranda veranda naone, naone ndakambiwa madekwa na namusi, atetubia ndanwalo pchiluni yangu. Kizi aranda hava unu ndakambiwa, ningasi ope, uchaelwa. Iyo asimbunu ya urini sive, sive, nisongu vya nazuita. Mbunu ya urini sizuite, ninga urindi ya mfuna, uya mfuna, asimishumu ya mlai, asizune ndateoita, ninga uri onyitela zungu zuitu. Naone ndi amufuna ngantani ya Yezo. Kezoa.
So with that spirit in there, which is promise I give unto him, everlasting life.
Zoraro uyo muyangomu apo, uwa pulpeziswa, ni mune apuchula rini narini, naone abangalobi, na ozipaka na oambango, oambango. Zoraro ni abona uri izizita uche zahani, usiakona ziandizwa mutu uri awe ngamura amusi, ono baka chiriji, angasiraro, angawa, dizone. Pezi usi uruwa uume na mrao ka uremburu. murawo apo na uita mishumo ya kare hapo. Sora rinote niko gidima uva kamvuseredzo ni chia kamvuseredzo. Uva umopetu na uya umu. Anijiboni uri aningo tuzanye. Aniko andazo. Zvinozoto raro nerimukomana Branham ati divi arari ningo mudzimu anga nei vushumeri hune ava nawo huno antendera ndakaka huno arari vusongotoronga rumwaro zvinezvo vudova vukaki bedzi rumwaro kuru rwauzvitikedza chividzo achatukundelwa ngapetu vatu vayatuwa vava miradzo yachividzo vatata varwa vapambana nazvimwe zvote naone vasokuchira vuchiro vumwe navumwe hamumburo o ndimukreste ndofo dhibula mfuma kazi muso we ambuza uri mkara wawo kugidima na mutu oba wanecheza petu unju uno msazi uri ndikoyo udhivisa ni mkreste labele sani apaka Jimmy Osborne nda hapa achirera nga machero ni asonda na boogie woogie rock on a roll na zungo zote vege yote labele sani ka Elvis Presley mbonare ya gidi datafu inasumbe ya Judas Iscariot ova murado wa kuvangano ya mudzimu Pentecostal wa mangadzindimu itera muya mketwa naone arumela mimi ya minji katsengero upirisa nyimbo dza matamba dzidza vahone lwa minwaya ya futani prao ashandula mimburo ya vana vatangana murole umana na shango lote usika une vasidzana vatuku vabvula zviambaro vangangomu uno vazviposa ka platform uri aine azvimwari zvotanganana rune vangasi musumbedze ka television ubva kunduni utsera pasi ngandira ine muviri wawe wavangayo muya mketo uamba ngadzindimi sabutanzi oh muratu aramuya mketo wavahone apo ungasiitenga uraro nidziva kwino prezo naruti zvingasi raro mudzimufuna vudhere naukuna navuketwa achichirirwa vudhere naukuna navuketwa uitira kudziita mukreste bedzi kristu ngumu wanga uchira izvo kanne naone ndi amufuna huno ara ndaiita chimwe chitu chokakeyawo chiyankatura henepo ndidhuri mudzimu nkangwere dhuva na dhuva ndiumbera kangwero dhuva na dhuva huno ni raro na inwivo zoto raro ni raro bedzi zvino ara niwa mumburo nisokudzura murau nari a zoruga zoruga zvote ndiwera ka chividzo ni avona uno zvenezvo musi nichisema ndi musi ndisina rutendo rurovuya rwanetshedzwa vaketwa zvenezvo nditamba nga izvo naone nazvividza muya muvi niricho ndichigwata chavamumburu vaketwa zvenezvo ndipandekanya vukati ya chiridzi na katuro zvenezvo nofera rwachote yesu ori ifilitini chirwa nazvo hazvidhovi zvangu raka rinoshango kana shango lidhawo uno mukristu begonga muya angasiyambe zvivi nga izvo ngauri zvingasi raro utenderana nawo ndizvone ndingazvo vatu vachiringedza mbudza kavuya muriro apo yeyavonala hapa narine varingedza uri iyo izvo ndizvadhiabhoro uri izvo hazvichiri hezvi zvote bedzi kamera yosumbedza uri hazvongoraro naone mishumo yodzura kokotoro kabhibhiri kavuya muriro ndiye yatangana napauro ndirani yavo yavo yadhamaseka hezvi zvote zvoyaiita murau apo uko zviita ngandira ndiye kokotoro nga bhibhiri ndi kristu murwa wa mudzimu nomusi robhegwa hapo rina vuchiro harini narini naone ringasi rove zvingasi konadzeka uyo muti uri awe izvo ndizvo bhibhiri yamba zvino ticheresane raveresane zvine pauro amba ndidoivara yote naone ravona ara izvo zvisafare zvino karise panda rwaminita ndimana yavumaro bedzi izvo zvianowo mibva nachene zviyarandurwa naone usikare zvasemwa zvine maguma azvo ndiupiswa apo ndivasatendi zvinoraveresani pauro fedzi vafunwa zvino uko amba ngahavo ukoringedza kumera murau pasi ngahamurayo neadhiva ukoringedza kuita mishumo yote yamurayo fedzi zvitova mipaso yauya ngandira yazvo vana dzindovedzo naube wazvanda nahezvi tizvote fedzi vafunwa rinipemberedza zvizva kwine kezvova muticheresene zvinhu nazvi tuzvitevererawo chidzwa nawo kaezvi richiamba ngauri mudzimu asi muvi ane anga hangwa mishumo yanu naukonderera harufuno zvenazvisumbedza kadzina lawe zvenezvo nozvitanziyera kavaketwa nawo netanzierani nyavona zvina kuamba ngazvo hakuamba ngavakrese vachiwa uri hazvichakonadziyo vuya murawo ukuamba ngavatendi vamuumburo vapirawo kazvivumbiro zvambuye dzedzo Pedzi ori kavo inwi nobhegwawo hapo wenyu vane na vava Kriste vafunwa ripembedzerwa suzva kwine ane ambi hezvo zvitu ane chiri vuchiro raro nemukriste otsireredze yawo.
What did he say right here? Now let's go to Hebrews 10. Where was that this morning again?
Ori mini murava apa zvinokare kaba heberu ya pfumi hera vari hone ano macheroni hapo zvinokare mvure hapo kaba fese yavo na furaru nori wane yezvinga minute unoribone uri zviri mini uitera utikedza hezvi uita uri rumwaro ruchimbirirane na rumwaro vaefese yavo na karibone vaefese yavo na furaru karibane naone ribone zvine yamba.
Listen, grieve not the Holy Spirit of God. How we baptize.
Techeresani nisongotungupadza muya muketo wa mudzimu. Ndira inerarovedzwa muvirini muya muti. Nisongotungupadza muya muketo wa mudzimu. Unenga wono pfunero suka dzuva latingulo yanu.
That right? You're sealed into the body.
Zone, no pfunero kamuviri wa Kristo ngandovedzwa ya muya muketo. Asinga ubva kamvuseredzo inwe yakaimwe. Pedzi suka dzuva latingulo ya muviri. Ndizine na vazone zoralo auna ndire auri nikere.
You get scared. And that's reason scared.
Nya chenuwa unondingazo uchenuwa uchenuwa nyopo dzipelekedza kuti matimu. Rufuno rupelekedza rutendo. Ndiafuna kotsi yanga ati muopi. Ngauri ndiamufuna anga simbaise udonyita zvibuya. Ara ndova ndichimuopa huno o ati divi ara achidozviita kana ini yabona. Kuti ara ndichimufuna, kotsi ndi aufuna, naone ndiyazvidiva uri kotsi yanga, na uri uyamufuna, naone ati fedzi udzotevedza ifilawo, ndipfurufeso yaukanne, iyo ndira ine muya wamudzimu waita ngayo. Fedzi ara ndoita hezvi, ara ndaita izvo, ni abona, nabvera apo kasiya lamurayo, hapo, nisongochaya kasiya lamurayo, ndikanedza, siya latenderano ndilone line nakutodza, ndimushumo wodzira wopera.
Christ died and the sin was killed when he died.
Kristo ofa naone chivi chobudaiwa musi achifa no ara mudzimu onitera vuchiro vusaperi votebe kuti ane vadoda kanne.
Can't be lost. You're secured.
Kezo anengasikere notsireredzerwa chote ngauri ngamuya muti rotororovedzwa kamuviri muti naone ngachidzimu chiti okunyeredzarwa chote. Kesoa auna ndira uri rikere ngo zvino azviniti uri nifeni wabudi. Zvino nezvidivani uri nemukresi musi muya wanu uchitenderana na muya wawe musi rufuno rwa mudzimu rumbirini yanu musi nina rufuno dhakaro munaro ukonderera ubvuda urindera vutu vurenda zvino zvindi musi nichi michero ya muya ichikotevera vuchiro anu usinga uri niyakono china muyana ka imi ungwe achizvino dzichiridzwa kapiano kauchina hunji hapa muyani izvo zvizoruga fedzivo isa zvitu zvote kasiya lamurayo neavona nahone havo siya muya wamudzimu murau ndingazvo musi mudzimu achitomodivonadza vari maroto ari todzi chitu chikwamanoona izvo havadhivi mudzimu havatozvivona vangasi zvifesese ngauri apo huna vuchiro hopamba nawo hazvidhivi mupfunga audhivi zvine goro yakoita ndivuchiro hopambana nawo zoraro nakavukriste kamutendi wamuhumburo mubhuri ane abva naone abhura nemukriste kora lihuri limuromoni wawe kunga koromo yange yetexas yoti muroma nanga musadzi wambara zviambaro zvipfupi ari nemurado wachividzo zvotorano ndoraro michero yanisumbedza uri ani chiti fedzi wamumburo ndizone zvotorano ndizone utova na chitu chiti chinotenderana izvo uri nditaidzo yamumburo kana muya waemuro uka ini ndizone ara nichikotodzo chirasa shango bhibhiriri ara nichifuna shango kana zvizva shango rufuno rwamudzimu waro uka ini kezoha zvino neri bhibhiri yori nditiyauita izvo hai asi hezvo dzurani apa usvika kristu achinitera chimwe chitu chine chabvisa izvo ka ini zvenezvo nivanobhegwa ngamuya wamudzimu husi zvine naita ndizvo yanitera. usikani chiwana lufuno va uri no pira ubva lufuno ubva udzakapuchiro unonirabelese kuchiro hanu araribu araribu chiongolowo usinga uri niringedza ubumba kuchiro hanu pedzinga uri mudzimu onidhisa kaupfa muya wawe asi ini ndinokodira ngapanda kandira ya mudzimu ndi mudzimu ukonira ngapanda kandira yawe ene mune asi ini ane akoranga panda pedzi mudzimu ukoranga panda zvinorabelesa neyezu zvino unga richisvika pasi magumoni ndimana yaufumiti naone ritamo rimumwe namumwe wavo inwi asumbedze udifunga hutii katanzera ntii yalo nepfurufeiro swika magumoni urinisa raro ubva pa pedzi vatevereri vaavo vane nga rutendo na kukonderera vava valaifa vapfurufedziso zvinotsumbiriso ntii pedzi apa ngauri musi mudzimu achiitera abrahamu pfurupedziso ngauri auna muhuru weava chinga anangaye oanange nemune ari huupfatutchedza ndidhoupfatutchedza nauandisa ndidhouandisa musi mudzimu achitangana naabrahamu zvino abrahamu otanganedza muranga husina zvenhati yauita narutii muranga woitwa naabrahamu zvitova chiridzi choperawo zvote abrahamu ova asimunina wakwini ova asimunina wavuketswa ova achitova mutuzvawe uno mudzimu ngauketa ananga abrahamu ngauri mudzimu omuketa asi ngauri abrahamu ova achikozvitoda ngauri abrahamu oite izvi ngauri ova amunina sadhini ngauri una vumwe vuva pedzi wova uketa mudzimu mudzimu oji abrahamu namusi mungandoamba ndetenda rinanga variri vasvu ruyamonamona ruchiri zoruga muwamadhikoni richa kariwa nemuna wakwine ngomuchipato neajevwi mawe zoruga mufunzi aricha kariwanuruse rina vakwine chimwe chipinga izvo asi zvone musi vachinanga munna waujiyavwi mayudhasi vowana munokakeyawo vowana njinga matiyasi mumwari muhuru muchudheni mudhiplomati vari udhojiyavwi muhavukuma mutukana uvonana samunna wavukuma pedzi wova uketa mudzimu no ajaoi muna nahone hongovuyaitira mudzimu chiitu pedzi mudzimu oketa mutuku wambiti wakare muyudha waningo ndapfu weabverera pasi apo nachipaturo chawe chote ndidotsera pasi ndidovafara mudzimu ori ndovona chimwe chiitu ngomwawe ndidomushumisa uno mudzimu wabverera panda awe kaichochedza chihuru enepo uno ari ndiwe nyimurene ari ndi neyesu ngani zviyaukundera uramupfa ndingani uchinitobora sazvenezvo uno mudzimu ajiyahoyo munna naone amuita mumwe wavanna vahuru vevavuya vadhakali pasi ubva chayesu kristu unohova uketa mudzimu namusi riringedza uketa voini zvividzo nirumera hoyi munapa nauyo munapa azvitoitiwa ngaiyo ndira mudzimu ndiyene arangopanda ndimudzimu kazvote kazvote ntazvote asi zvine mamwe mabhambiri azvimwe zvividzo araro ndizvine mudzimu aamba marugana nazvo ndizvine zvadhisa pambano jeani njere mudzimu one abrahamu pfurufedziso husina maga uno zvino imani hauna cheabrahamu atea uri aite mudzimu uri ndonozviita mudzimu one adhamu pfurufedziso ari adhamu arari usakwami hezvi udochira chote pedzi dhuva line wadhola lenelo dhuva udofa adhamu ari ndiadhivudzisa uri hezvi zvote nemarugana namini nahozoraro atuwa naone hazvila aukwama chipunga chote chine mudzimu aita mutu aita muranga wawe namudzimu kana mudzimu namutu mutu ubvunda chipidza chawe ngauraro mudzimu ati yauita chimwe chiitu ngauri ovona uri mutu ndimini nahonevo vavotiwa vova voketiwa uno mudzimu ati yauita chimwe chiitu ngauraro mudzimu atsera pasi naone aita muranga wawe naabrahamu husina maga arari wova usi wamaga abrahamu ndimusi okera kare raveresanikaya odzura pasi ngegerara oguneya achikuamba mazvipi naone anetshedza mupfumakadzi wawe mumwe munna uitero dhichidza mutu wahani nandi odzura ndenepo naone oguneya mudzimu amuudza ari usongobvapa udzure nthenepa ndara yapera atekateka ayahune hayeya zvoreruwa neadhiva uri huitea minika mutanga musi achidziya ndira yorerwawo atekateka pasi apo une matsi nemadhara uno musi achisvika pasi apo abvudza kosori mupfumakadzi wawe ndikaradzi awe uri adhichidze zvino ayo ova mazvipi naone muti mwe na mumwe ane anga dzhia mufumakadzi wawo uno amunetshedza mumwe munna u itela u ḓitshidza khoyo henefho o dzula nda henefho kha dende ḽituku o gunea a tshi khou amba mazwifhi nahone u bva kha zwawe zwo tumula u bva kha fulufhedziso na zwiṅwe zwoṱhe fhedzi o vha kha ḓivha muprofita wa mudzimu uno ho vha hu na Abimeleke o vha o luga munna muketho zwo tou ralo a tshi rabela vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe a wana ha vha makulu vha miṅwaha ya ḓana a tsela fhasi henefho o naka nahone a muswa hapo a ri uyo ndi ene musidzana we nda vha ndo lindela zwo ralo ndi khou yo mala Abrahamu a ri u nga mu dzhia ndi khaladzi yanga ene uyo ndi khaladzi yanga ngauralo a mu dzhia henefho nahone a ita uri vhasadzi vha muṱanzwe na na mu ambadza zwiambaro zwavhuḓi na u mu lugisa sa mukololo huno a rabela dzudzanya mbete huno a imisela milenje yawe nṱha huno a ri matshelo ndi ḓo mala uyo musidzana wavhuḓi wa muheveri iyo khaladzi ya uyo mutukana afho nnḓa o zwo vha zwi zwavhuḓi o murena u ya zwi ḓivha uri ndi u funa hani ee muṋe wanga ndi zwavhuḓi uno mudzimu a ri u tou fana na muthu o faho ikhangweleni abra ngani abrahamu o vha o dzula henefho a tshi khou zwifha o gunea uno afha ndi uyu munna munna wa vhungoho nahone fulufhedzeaho ngani a ri murena u ya ḓivha vhungoho ha mbilu yanga na hango mmbudza uri uyo ndi khaladzi yawe a ri ndi a ḓivha vhungoho ha mbilu yawo ndi ngazwo ndi khou thivhela u tshinya zwiloho na nnu ndi zwone ndi a ḓivha vhungoho ha mbilu yawo fhedzi munna wawe ndi muprofita wanga haleluya o arali itsho tshisi tshilidzi ndi mini o gunea a tshi amba mazwifhi nahone o dzula ndapo fhedzi u kha ḓivha muprofita wanga iwe dzhia mutendelo nahone uye khaye nahone u humisele mufumakadzi wo murahu kana u vhe munna o faho a ti tsha ḓo pfha thabelo dzau uri a u rabelele amen khezowa uyo ndi muprofita wanga zwino ni ri o ndi tama ndo vha ndi Abrahamu ara rofa kha Kristo ri mbeu ya Abrahamu nahone ri vha laifa vha pfulufhedziso ndi zwone izwo ndi zwe Bibiliya ya amba ni a tama u i vhala ngani Bibiliya yori pfulufhedziso a si Abrahamu fhedzi na mbeu dzawe vhungani Abrahamu o vha a na mbeu nnzhi zwo ralo vhana vhanzhi Ishumaeli o vha ṅwana wawe o vha na vhana vha sumbe kana malo murahu musi Sara a tshi lovha nga muṅwe Ketura fhedzi lavhelesani mbeu ho vha hu fulufhedziswaho we a vha Isaka nahone nga Isaka ho bvela Kristo nga Kristo ha bvela riṋe fulufhedziso a i na maga zwino mini yanga Abrahamu ngani ndi musi o itwa zwo vha zwi nga si tsha konadzea uri a humele murahu hafhu nga ngoho zwo vha zwi sa ḓo konadzea uri Saulo a humele murahu ara izo ni ḓo tea u vhala luṅwalo nga ene nḓila ni a vhona khe fhedzi a songo ralo fulufhedziso ya mudzimu i dzule yo ralo lwa tshoṱhe kha ri vhale hafha lwa miniti ndi khou ṱoḓa ni tshi zwi vhala ndi khou ṱoḓa ni tshi vula vhagalati ya vhuraru fumirathi huno ni vhale hezwi no ni vhone zwino uri fulufhedziso ni mini nahone ni vhone arali ri fulufhedziso yawe kana ya vhuraru fumirathi thetshelesani hafha zwo luga ndi khou yo vhala ndi mana ya fumiṱhanu na Yobo vharathu ndi amba nga maitele a vhanna naho wa tou vha mulanga wa muthu fhedzi arali wo khwaṱhisedzwa a hu na muthu a u vhofhololaho kana u engedza henefho zwino kha Abrahamu na mbeu yawe mbeu usimbili yone mbeu yawe ndi yone yo fulufheswaho kha Abrahamu na mbeu yawe zwino lavhelesani ho ngori huno na mbeu dzau vhunzhi sa vhanzhi fhedzi sa muthihi huno kha mbeu yau ine ya vha Kristo zwenezwo Kristo o vha a mbeu ya Abrahamu huno rine nga u fa kha Kristo nahone ro lovhedzwa kha muvhili wawe ri mbeu ya Abrahamu nahone ri vha laifa vha pfulufhedziso zwino zwo ralo hani ni khou yo wana hani ara mudzimu o ni ṋea pfulufhedziso ni khou yo gunea hani na ṱuwa na ralo u tea u ya heleni nga nṱhani hazwo zwino ni ri zwo luga ni nga si gunee zwo tou ralo uno musi ni tshi gunea ni khou yo zwi wana ni songo vhilahela Abrahamu o zwi wana na vhaṅwe vhoṱhe vho zwi wana nahone ni ḓo zwi wana ni songo erekanya uri zvine pfanelo ya uchinya azviraro ni ndo badela zvoto zvine naita ni ndo kana zvine nazvara naita chivi chiti chituku none ndo kana dhuru lodhara ndizvone bedzi muratu izvo hazvi ambi rinokera ndizvone kokotoro Abrahamu okana zviyazvara kokotoro ndizvone bedzi ova ochidzwa muranga wemudzimu aita naisraeri vorozva vulaifa avo vokerwa ngashango lofurufeswawo navo nevatsira pasi gipita bedzi avongorozva muranga wavo mudzimu ori ndoererwa furufeso yanga kaabrahamu ndoererwa navo nendotsera pasi purisa vatu vanga tsera apo pasi mushe noubudze farao ndori ndicha vatu vanga vatuwa ndoererwa uri ndopurufesa abrahamu nambeu yawe zvoraro nakarine ngauraro ara rinofa navo nekuchiro hano hodzumbiwa kamudzimu ngakristu hauna chinhu shangoni chine chinganikwama zvino nengakaka bedzi ara newavukuma wangoo mwana wamudzimu navona uri noita poso nidhovhuwa naringedza apo ndizvone naone anengadzuri yenepo bedzi ara nigosi ara nimufunga ara husina utakuwa kainhu nidhori azoruga hova husina chitu kazvo naozoraro muvuso wamudzimu unga mutu weajamburo huno ayarwa njeni aliposa musi lichibva liva lina zvibhodhe zvidhura dzinowa magwavava mabhuvi nakoro ayo nemapungu madhipa musi achireriwa ungamurena udobudza mushumeri ungamukomana grahamu gonya apanza iya kahei kudha naone uresu tukunyana mukomana grahamu zoruga jialimbure naone gonyerenitauno utomorei ukagai mukomana billi ndikobvera ndapa umwe petu ndaposera kahei kudha ndikoukokodza kezvova murena uyadhivo rini mini ndakokodza mbure hapu zoruga keva apa murena zvino chibhodhe chova chichibhodhe naurangani hazo chotoufashiwanga mbure ndizvone uno ndingaye neyo ndira ine vatu vachifashiwa kazvipfi o haleluya haleluya kaurendo murena kugara kamudzimu haleluya vatitofashwa ngambure ndizvenezvo pedzi arari hoyo muya wakare wachibhodhe ngomuhapu hazvingajii chipinga chirapfu vari zoruga ndeanibudza koyu uyatuwa achihumera murawu unoganja lakare lidori bedzi izvo atizvipfesesi neavona vobhuvi vadzura henepo rachipinga nyana vatoma tsetse vachiumera murawu zoruga hauna chitu kazo naozoraro vomenowa vadhori o ndichigwadha chavabumburu vaketwa ndizvenezvo pedzi kaizvo ndidotsera pasi uno vavana zvipfi zvakwine upfira izvo ngani ninowa naurangani hazvo mbure ramapungu madhipa lasokonifasha ndizvenezvo pedzi bedzi kove isva tafurani yavasa yovaikove naurangani hazvo mbeu yayo yovaikove yotoma ikove naone mudzimu yadhiva kove dzavo ubva muteoni washangu haleluya erwani zvote zvikofema madhi matii amatope nda apo zvote zvikofema kagudhangwana kutii ndizvona rote roita rinwa katombolitila chimuya vote volamana sogani kalebhe nayoshua volamana ntii yevamwe vote vala naone vote vawasogani bedzi hova una vanangi wavaviri vevawechera seri naone vawechera seri ndizvona rote roita uri rinwe kachisima chitii bedzi asi vote vane vanwa vochidzwawo roita uri ruwere rote roita uri ripembere rote bedzi vanangi wavochidzwa nojera njere yori mimiya miviri maduva neupedza idhova itsinhu svika une yadhopura vanangi waara zvova zvichikonadzeya ara zvichikonadzeya nyavona uyo ndimuya wavukuma wamudzimu vonangerwa vuchiro vusaperi zvino rikovhara zvenezvo mukomana neville udotoma hendasiyawone zoruga unondiamba hezvi uri muranga wewakatisedzwa panda amudzimu kakristu mulayo wewajiya mimwaya madhana mana ngamuraha mimwaya madhana mana nayafuraru ungasitute uita rupfurupeso isashuma iyo ndipfurupeso yemudzimu ane abrahamu panda amusi mulayo uchitoma ngauri arali ngauri arali ifa lodhanga mulayo hazvichava iyo nepfurupedziso pedzi mudzimu oipa abrahamu ngapfurupedziso asingazvine naita asinga minayo milayo mimwe yachividzo chanu ngauva muradho wachividzo kana mumwe mulayo zvitova mishumo yachiridzi chamudzimu choperawo kainu kezvova raveresani Nga uralo izo wo shumela mulayo wo engedzwa nga nthani ha vhutshinyi u swika mbeu i tshi swika kha we a fulufhedziswa. Izo a zwikhagala u fana na ningo kha tshipaṱuwo tshanga wo engedzwa uri u shuma u swika mbeu i tshi swika ye a vha Khristo ane fulufhedziso itwa khae. Nahone zwo tewa nga vharumwa, nahone zwanḓani zwa murabeleli. Zwino murabeleli a si murabeleli wa muthihi, fhedzi mudzimu ndi muthihi. Zwino ndi khou litsha henefha, mukomana Neville u ḓo thoma henefho nga heḽi ḽa vhuraru ḽiḓaho. Zwino ni a pfhesa zwo ramba uri a zwi konadzei kha mukhreste o begwa hafhu, a thi ṱoḓi uri zwino u ḓivhidza ene muṋe o begwa hafhu. Ndi amba wa vhukuma mukhreste o begwa hafhu uri awe kha tshilidzi, a nga si zwi ite, a nga wa ndi zwone, fhedzi a nga si ralo na luthihi u bva kha tshilidzi. Abraham o wa kha tshilidzi, zwo ralo o ralo, mudzimu o vhudza uri a dzule henefho, a bva khatsho, fhedzi ho ngo vhuya a xelwa nga mulanga wawe. O vha a kha ḓivha mulangiwa wa mudzimu, o vha muprofita o dzula henefho, o vha o ralo tshifhinga tshoṱhe u dzudzulelo u vha wa mudzimu. Zwino dzhiani dzhele, Bibiliya yo ralo uri Israele yoṱhe i ḓo tshidzwa. Ndi vhangana vho no ḓivha izwo, Bibiliya yo ri Israele yoṱhe i ḓo tshidzwa. Zwino Israele a si Israele ine ya vha ṋama, fhedzi Israele ya muya, ngauri mphona mbidzo a zwi na tshanduko. Izwo ndi zwe Bibiliya ama, ndima ino tevhela Vhagalata. Zwo luga, Israele yoṱhe i ḓo tshidzwa, muṅwe na muṅwe wavho u ḓo tshidzwa. Ri vha hani Israele? Nga u fa kha Kristo ri vha mbeu ya Abrahamu, nahone ri vha laifa vha pfulufhedziso. Paulo ori izwo zwa nga nnḓa a si Muyuda, fhedzi zwi re nga ngomu ndi Muyuda, ene o pfulufhedziswaho. Huno ri mbeu ya Abrahamu nga pfulufhedziso, nga Kristo ri tshi muṱanganedza sa mutshidzi washu. O, ndi fulufhela uri ni khou zwi vhona, ndi fulufhela uri ni khou zwi pfesesa, ara na dzula nazwo lwa tshifhinganyana. Zwino ri khou fhedzisa hapa, zwino zwo ra thoma hapa Melikizedeke, zwine zwa ri vhuisa murahu kha Yesu, ri thoma henefha. O, zwi tou vha zwithu zwoṱhe ndi zwavhuḓi, fhedzi ri soko isa phanḓa na u dzhena kha hezwo zwithu zwa vhudzivha. Zwino ni a vhona, ara na dzhia hezwi hapa, zwi vhonala unga, ara na nga zwi vhala lwa u tou lavhelesa, vhunga wa vhuraru o dzingindelaho ane a tenda uri hu na midzimu miraru. Ndo vhudziwa tshiṅwe tshifhinga uri Mateo ya vhuraru i khwaṱhisedza uri ho vha hu na vhararu, vhathu vhararu kha vhu mudzimu. Nda ri ndi ḓo tea u zwi vhona. A ri lavhelesa, ndo ima kha pulupiti, a ri lavhelesa hafha Mateo ya vhuraru, a ri musi Yesu a tshi bva maḓini, a vhona maṱaḓulu a u vulekutshela ene, huno a vhona muya wa mudzimu vhunga ḽi ivha, huno ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi ri, hoyu ni murwa mufuna wanga ane nda takalela u dzula khaye. Huno ho vha hu na vhararu, murwa kha khunzi khunzi, muya mukhethwa vhukati, na khotsi afho nṱha. Nda ri mukomana, luṅwalo a luvhi lwa ralo, o ee lu ralo. Nda ri zwino dovha luvhale, u wanuluse arali lu tshi ralo. Zwino tshifanyiso khetshi, mudzimu khoyo, murwa mudzimu khoyo, khotsi mudzimu khoyo, muya mukhethwa sa ḽi ivhe. Zwino lavhelesani, Bibiliya yori musi Yesu a tshi lovhedzwa, murwa a bva maḓini, vhona maṱaḓulu nṱhawe a vula, na ipfi ḽi tshi ri, a vhona muya wa mudzimu, muya wa mudzimu sa ḽi ivhe, hu si muṅwe muthu nṱhapo, fhedzi muya wa mudzimu wo vha u ḽi ivha ḽi lava ḽi nṱhawe. Na ipfi ḽi tshi ḓa ḽi tshi ri, hoyu ni murwa mufuna wanga ane khaye nda takalela u dzula. Zwino vhalani Mateo ya vhuraru, huno ni vhone ara isa ralo, ni a vhona, a si vhathu vhararu na luthihi, ni ndi yeneyo nḓila. Hezwi a zwi ambi uri a zwi tsha konadzea uri muthu a nga si tsha vhuya murahu, zwenezwo musi o guneya, a i ambi izwo, a i ambi izwo, iri a zwi konadzea uri muthu a dove vhuya murahu kha u ḓivhuyedza, nga murahu musi o no vhuya a vha henefho, a nga si zwi ite. Bibiliya yori uyo o begwa nga mudzimu ha iti tshivhi, ngauri a nga si tshinye, ngauri mbeu ya mudzimu i khaye, nahone a nga si tshinye. Ni nga vhidzwa hani muita zwivhi ngeno hu si na tshidzimu tsho dzulaho afho u dzhia vhuimo hanga? Ndi nga fa hani musi lufu lwo badelwa nṋe? Ndi nga fa hani musi ndi na vhutshilo vhusa fheli? Ndi nga ralo hani? Ndi nga si zwi ite. Ndi nga wana hani thendelo yo ṅwalwaho nga nṋe ḓorobo ya uri ndi gidime maela dza furathi nga wara ḓoroboni? No, muofisiri a mpfarela u gidimela maela dza furathi nga wara. Ndi nga zwi ita hani? Ndi na thendelo ibvaho kha nṋe ḓorobo ine ari ndizviite angasi mfare umfarawe angaridza chitiriri na zvimwe zvote unonda zviricha hazviyambi chiitu ndina tendero uno ndingararo hani zvenezvo ngamurava musi Kristo omfera nawo nendava uruga hawe ngantani hachiridzi chawe narufuno kakristu ndingachinya hani musi una chimwe chiitu mukati yanga na mudzimu chidzimu ndingasi chinyi ndingasi zviite mudzimu wamboni uvona kristu oema vuimoni yanga uno musi ndichiita chimwe chitu chokakeyawo kristu ujiya vuimo hwanga ndodhibhura ndokaka ndizoone murena udhiva mbiru yanga uyadhiva arali ndova ndikotoda kuti uraro kana nawo nendokaka nkangwere mudzimu havuyi azvivona maropa ese omupfukedza chipinga chote zvinezvo mudzimu angambona hani chivi chingararo hani uvarerwa kani musi angasi zviite musi ndichitozviita ndohangwerwa ndizoone kufanana ujiya one one mashota matuku angaohaya mushonga watito mutuku munona jiya odhara enge nzu naone na ifara ntaha paipi yachisipi unona urotisera henepo unona ringedza uwana hapo ishandukisa yava chisibe enge iva chisibe uno izvo ndizvine zvivi zvanhu zvobhurwawo aranika kristu mukati yanu na mudzimu ndipaipi yachisibe perawo uno zvivi zvanhu zviva uruganga uri chidzimu chivuya chonirindera henepo musi ndichidha mulamboni makumoni adhuva uno mimuya yaupedza yamatupo yovudzula unangerekanyo nti intakurawo nawo neitawo uri mbiru yanga ita kare atingaweri yorodhane ndindote icho ndichimwe chazvitu zvavudhi icho ndichimwe chazvitu zvavudhi atingate uuwera limwe lahaya madhuva ridosvika magumoni andira dhuva lidolandura upenya zvenezvo mudzimu dovidzerera adhamu dosvikerera naone akadha efa naone ari mufunwa kezvi yafa ndichipinga chavhuwa efa udosvikerera una afarira avere ari takuwa mufunwa ndichipinga chavhuwa avere udofara sete uno sete udofara noahe noahe udofara o utsera pasi utsera pasi kaabrahamu na uraro vachivhuwa udhova na ukadhana uhuru na upapamiswa musi murova wa mudzimu achidha ridoima kaufana naye zvino ara naita chivi pano nidochibhadhera ndo zvidzurera udha kamumburo wanga nditiya uzviamba ndoringedza uzvitudzera tungu runakana rutano nditiya uzviamba ndivangana vane vaerwa uyu murati mufunzi ane adzurera udhapa kachividzo chamudzimu mukomana ntapa dzina lawe ndinyi oshuma ngevogang pasi apo o notheni chividzo chautoma chamudzimu henefa kudhani kana ova achirengisa roleyi ngachipinga chamutsiko muvuya wavukuma muna muketwa mukomana smith ova ujiya vuimo wawe ntapo ndidoamba dzina lawo ngaminiti sigati ova amuna uchidzonga mudzimu erwan arana sejena kandodamiso naita chichoka keo samukrese mudzimu udonitsivudza uno arana sajatsivudzo udonitusa kalipasi ndizvenezvo zvine aita erwani kabhiviri raveresani kachividzo chavakorinta ovabvudza zvi zvava zvizona kavuimo kakristu bedzi ovatsivudza ngazve zvava zvichiko yoitee unovadhikakurura varuga kamudzimu nohoyu murati mutuku ova amurati wavudhi mutuku ndiyatenda munochidzonga mudzimu uno amuwanira mushumo pasi apa kavogen arali vamwe vavatu vavawe vodzura hapa ndiyapurupera ani erekanyurindi hatini dhivi ari anodzura hapa bedzi ramsi mukomana ramsi ndivangana vane vaerwa mukomana ramsi ntapa kachividzo chamudzimu zvotoraro neararo muna mutuku wavudhi nohova achitodzurera udhandunhu yanga huno raamba rote naone rova richidzura henepo unorarira naone rafara na zvanda mukristu wavukumu rimwe dhuva ndajena kazvo pasi apo ndikadhibva uvuya kamutangano ngeesera rwanyu ndaita uri goro itoriwe mukomana ramsari ndingautusangani bhibhiri ndaritora goro yanga mukomana ramsi ushandukise mapfuura zoruga ari zoruga muti wautecheresa ari wova na mutangano wavudhi ndari o mukomana ramsi wova wavudhi ndari nditama uchingatiwanani nechimwe chipinga ndingani usatiwinani ari atichashumira murena bhili Ndarabele saumona ndaru wari mini atore atichamu shumena naruti atuwa. Ndarekanya oo ukwe isa panda ndatebele nda ya umwe fitu. Ndabu ya mrao naone ndajena kakuri yanga. Ndabu ya yana. Unandatomo ele kanyanga izo atichashumena mrena. Mrena vosibe ya mbiduni yanga urindi humele mrao. Naone ndi mubu tse hapu. Nga uraro ndari mida fara iyo guloi. Ndajena unandajena kakuri yanga naone ndahumele mrao. Ndayemapu ndayakafo geni. Ndari mkoma na Ramsi ndikotodo uvu sambu ziso. Arzoluga bilindi mini. Ndari wori asikale au chashume na mreni. Wobo chikoto nchucheza. Wobo sakuraro. Arai ndari mkoma na Ramsi. Au kuzuya mbanga bungoo. Ar e. Ndari na animufuni. Ar arandichi mufuna. Nidumushumena. Ningasiraro bili atu andaire kanya. Muna wanga mkoma na Ramsi. Aratichato doa mbangazo. Ndaya yani nda jenaru perani nda faravoti. Uno oone adiva uri nidifano le menohani. Kutofana na musino jiera. Rushie zukonti kana chungu chitu. Ni adiva. Ndandaele kanya mini. Chungasiraro. Ngoo una chungu chitu. Chwete ya oka mkoma na Remsi. Uno una mtuka na mtuku wa mkaladi. Abizo Jimmy. Udapano chibizoni. Una mrenje mti. Ni adiva. Yatuza. Zungao zora roo. Ndo angwa zine lao, ushuma pasi apo fogen, uchimbiza karachi. Ata nganane naone aru uyadiva mfunzi Brenem, aru atidivi nga Yesu idokote. Ramsi umona na hapa, aru ndo mugu zali muduwa, aru rote roba richiko ofa, na uvula minomoyashi umona na hapa, aru woba umuna mugu. Pezi aru ojia tanzira yawe, uno aya rabani naone aikerukanya ya basupida, uno azuposa karaba. Ari atichato dhukwa manana zona ruti. Ari hila, mune wanga, ari aute uta hezo, ari o Jimmy ndo pezo shumena mreni. Gawararo aisapanda ari au ambi izo. No ari zonezo ambuza ari, ukodotu muna pipi zawe, ngaduwa lava shumi, ni atenda loba lilona. Uno ari zino, nikotoda uchi down tusa Jimmy. Ari ndo utusa nga mraamusi, ndi chibu ya chibizoni. Pezi ndikotoma nda ya chibizoni. Uri au menamrao, unobo Ramsi, wababachi kutumu na zavu, paipi, kaguru yabu, arjimi, weda mnambo. Saloni zovara hapa, weda mnambo, unu unguanile kasla haro. Arbo Ramsi, dina mnandu ya suzu inji, pezi atingami na mnandu wa wane na mdindawa mzimu kasla haro. Ari haa imune wanga izo atinga zuiti, uno arzoruga isapanda, uliwane jimu. Arivo Ramsi, nikutumula paipi zabo, pizi arari vawana haro, vadhoya batu diwane na honi. Ari atiko yo rengira mnanda wa mrena, suzoraro, zoraro Ramsi ajena kaguru ya Jimmy, awe na mnambo, abu ya mrao, oswa iwarwa hafu, ngakasi la haro achikulinwa. Atomo tira pasi, uno alwara ni abona, mzimu oba ngasiambe nae, lumu tibuza, nduita zote zina indakona. Mkoma na simisi ayakaye naone amtibuza, mumumwe awe ya walinge zoita zote zina kona, kaye, pezina uzora ro, azumuza toe yawe, haiti ya mini alwara naone afa. Izo sumbe za uru oba amutu ochizwao, ara mzimu okundwa umuita, umudhisa ka utonipa, udoti umutusa kalipasi, naone amubisa yaani. Izo ndizwe bibili ya amba kukotolo. Ndizwine bibili ya pulpezisa. Ara na hana ukakulwa. Niteo ya hayani. Nga oraro mzimu anga sinirozo. Nga mrawamu sioni chiza. Pezi angapungu za maduba anu hapa. Aitori ni badele chibichi mwena chingwe chena ita. Nga oraro ara na chinyani dotio ripa zwena ita. Itanu elwa izo. Zino mrena abe na boini. Ndi atenda. Matikuwa na namusi. Uri mkoma na Ramsi oba ochizwa. Ngoo. Ndi astenda. Pezi oto ukundero tonipa mzimu. Numusi asa tonipi mzimu. Mzimu hati ya umubu isayani. Zone zine zote zwa uita. Nga urhoba umini. Udosho nisa na unyesa maropa. Ane oitwa maketwa ngao. Zone. Muno ajia mnanga. Sachitu chibi. Ara hizo usizine ururumwaro la bebe ruru amba zone kokotoro. Ni abona, zungasikona zeure akheri. Pezi udodhisa ushoni sana unyesa. Nga uraro mzimuti omutu usakalipasi naone amubisa ya. Ndizone zoite ya kokotoro. Chinongabe mre na chipatu cheza musiri chukota misato za sura chipinga nyano itatatabe. Zinokoti mketo naone wachirizi. Ri auribu wazuhuru nga profeso ine rabanayo. Ya uri auritu chedi. Na urira teza wo profesor uduchimbira na rine kabuno buchiro naone rufunu udoba utsine na rine wo ri fulufhedzisa uri ri na vhutshilo vhu sa fheli, wo ri ṋetshedza wone nga mahala, ri nga si vhulozwe. Vhoṱhe vhane vha ḓa kha nṋe vha na vhutshilo vhu sa fheli, huno arali vhutshilo vhu sa fheli a vhu na magumo, nahone wo fulufhedzisa uri vusa nga ḓuvha ḽa u fhedza. Ri livhuwa zwihulu nga hezwi, ri a u livhuwa ngauri ipfi ḽau ḽi ri funza hezwi, ḽi ri ṋea fulufhelo ḽa vhukuma, ḽi ri ita uri ḓivhe uri khotsi yashu ndi lufuno. O a ri funa nahone o ri nanga, wo ri a no ngo nanga fhedzi ndo ni nanga nahone nda ni ita. Huno ndi a u livhuwa khotsi uri wo ita nga u ralo. Huno vhanzhi vho dzula hafha madekwana ṋamusi, nahone vhe vhatelwa vhutshilo vhu sa fheli, nahone vho ṱanganedza Yesu Kristo sa mutshidzi wavho, nahone mitshelo ya muya i tevhela vhutshilo havho: u bvuḓa, vhulenda, u ḓiṱukufhadza, lufuno, dakalo, mulalo, u konḓelela vhuhwavho. Ri livhuwa nga vhenevho. Huno ri a rabela khotsi uri arali hu na vhaṅwe ngomu hafha madekwana ṋamusi vha si nayo mitshelo ine ya vha tevhela, fhedzi vho awela nṱha zwithu zwi si zwa vhukuma ngauri vho shumea ḽiṅwe ḓuvha, ngauri vho vha vha zwipfi, vho pfa vha wavhuḓi, vha nga vha vho huwelela, vha nga vha vho ita zwithu zwinzhi. Fhedzi khotsi, arali vha si na mitshelo ya muya ine ya vha fara ḓuvha na ḓuvha kha lufuno lu sa shanduki, vha tshi angwela maswina avho, vha tshi lugisa vhukhakhi havho, nahone vha tshi tshila nga mulalo na lufuno, nahone vha vhavhuḓi na vhulenda nga tshavho, na u swela kha tshivhidzo, lufuno lwa Kristo na lwa vhana vhawe, o Mudzimu wa uya nga u sa fheli vha hangwele, naho vha miraḓo ya tshivhidzo, miraḓo ya muvhili wa ḽifhasi, ngavhe vha tshi ṱuwa zwino, nahone wa vha vhetshela thungo izwo zwa muhumbulo, mishumo yo faho, uno vha gidimele kha u khunyelela, zwitendele murena. Ngavhe vha tshi ḓa kha ene u khunyelaho, nahone vha muṱanganedze u itela u pfumelwa zwivhi zwavho, uri a kone u ima sa tshidzimu tsho khunyelaho, u itela munna o khakhaho na musadzi o khakhaho, uno vha bveledzele nga tshilidzi tshawe tsha lufuno na mulalo, u swika vha tshi ḓa vhuoneni ha Mudzimu, hune vha ḓo tshila tshoṱhe. Zwitendele khotsini. Musi ri tshi kotamisa ṱhoho dzashu, arali hu na muṅwe ane a takalela u bva kha vhutshilo ha ṋama, ha milayo, ha dzindovhedzo, ha zwipfi na zwithu zwituku zwa ṋama zwingaho izwo, u itela mbilu ya vhukuma yo dalaho nga lufuno lwa vhukuma, uri ni kone u tshimbila ni tshiya kha swina ḽanu ḽo halifhaho, uri ni vhee zwanḓa zwanu u mona naye, nahone ni ri mukomana ndi ḓo u rabelela, ndi a u funa. Arali ni tshi ṱoḓa u bva kha tshenzhemo tsha zwithu zwa ṋama u itela tshenzhemo tsha vhukuma tsha lufuno, ni ḓo ralo imisa tshanḓa tshanu kha Mudzimu na ri: Mudzimu, ndzhie madekwana ṋamusi, nahone u nyite zwe nda tea u vha zwone, ndi ḓo ni rabelela u bva henefha kha pulupiti, ni tama thabelo, imisani zwanḓa zwanu. Mudzimani phatisedze murahu apo, muṋe wanga, Mudzimani phatisedze murathu, muṅwe muthu vho, Mudzimani phatisedze muṋe wanga, zwina miṅwaha ndi tshivhidzoni, Mudzimani phatisedze muṋe wanga, Mudzimani phatisedze apa murathu, Mudzimani phatisedze murahu apo mufumakadzi muṱuku. Ndi ḓo humbela Mudzimu uri a nyite ndi vhe wa mulalo, ni aralo, ni wa vhuhali zwa vhukuma, ni nnḓa ha ndango, ni a timatima, ni a ḓaḓa, ni a vhilela uri ndi zwone kanaye. Musi ni tshi ḓa kha Kristo, ni ḓa na fulufhelo ḽo fhelelaho, mbilu yo ḓalaho lufuno, ni a ḓa kha ene ni si na nyofho na nthihi, ni tshi ri: ndi a zwi ḓivha uri ndi khotsi yanga. No a hu tshena khathulo, no fhira u bva kha lufu ya kha vhutshilo. Ni a zwi ḓivha, uno ni limuwa vhutshilo hanu, ni wa u funa, ni wa u hangwela, no dzika, ni wa mulalo, ni wa vhulenda. Heyi mitshelo yoṱhe ya muya i tevhela vhutshilo hanu ḓuvha na ḓuvha. Huno musi ni tshi tou khakha, o nene, musi zwi tshi tou ḓa kha muhumbulo wanu no khakha, ni a ṱavhanya u zwi lugisa. Hu tshe zwenezwo, ni songo lindela miṅwe miniti, tshimbilani zwenezwo, huno ni zwi lugise. Arali na ralo zwo luga, a ni na muya wa Kristo. Ni nga vha ni musadzi wavhuḓi, ni nga vha ni munna wavhuḓi, ni nga vha ni tshi dzhiwa zwavhuḓi tshivhidzoni, ni nga vha ni tshi dzhiwa zwavhuḓi kha vhadzulatsini, fhedzi no ya kha uho u khunyelela, afho fhethu hune ni fulufhela Kristo lo fhelelaho. Huno nga hezwi zwi ni ṋea pfundo. Abrahamu o tenda Mudzimu, huno ha vhudzwa u pfi o luga, zwenezwo Mudzimu a mu ṋea pfundo ḽa u rubisa sa ṱhanziela. Zwino ni ri: ndi a tenda Mudzimu, ndo ḓi bula, fhedzi Mudzimu o ni pfa pfundo ḽa muya mukhethwa murahu kha vhutshilo hanu ḽa lufuno, dakalo, mitshelo ya muya, u sumbedza uri no tshidzwa. Arali izwo a songo zwi ita, zwenezwo ha thu limuwa lutendo lwanu, ni tshe no tou bula, ha thu lu ṱanganedza. Hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho neatama mutanganedza zvino ava imisani chanda chanu arari una mumwevo panda musirichira bhera mudzimani patotsedze mufumakadzi mutuku mudzimani patotsedze murawapo nainwivo mudzimani patotsedze zoruga mumwevo panda musirichira bhera zoruga mudzimani patotsedze murawapo karadzi mudzimani patotsedze muratu mudzimani patotsedze muratu mudzimani patotsedze muratu wanga ndizone zvimwe zvafumi zvanda zvafumi tano zvoimenanta zvinokarira bhera murena mupatutsvedzwa zvidhuroni zvavo pakuvana aletare ika zvidhuro zvavo hevadzurawo nezvinhu iwo waamba nambiru dzavo uri vokaka ndika zvidhuro zvavo heiwo waveya rutamo mbiruni dzavo uri vadurutshero ufana nayesu vakutoda vuchiro havo vuchishandukiswa vakutoda uva vavulenda naudhiti kupadza vakutoda ubvudha naudhara ulindera vakutoda ukonderera uanwa vakutoda ufanana makreste ufanana kristu usvika shango lichiamba musi vachichimbira chitaratana uyo muti nimukreste wavukuma uyo musadzi nimukreste wavukuma o ndiva ubvudha zvavukuma vavulenda vatu vavudhi zvitendere murena uri vatanganedze icho chenjemo madekwana namusi naone ngave vasadhitiki ngavukoni yachivizo chavo ntaa ushumisana havo nachivizo chimwe nachimwe dhinomination imwe naimwe kana ntaa zvipfi zvavo ntaa kumbwero dzavo izvo zvazvipfi chimwe chitu choiteyawo ngave vachihwerera vachiamba ngadzindimi kana zvimwe zvote o mudzimu warini nariini usongovatendera vachiringedza ujenata dhuru ngaupurufera ngauri zvivona chipinga chinji zvichikundelwa rushonisawo naone wambo uri zvidokundelwa hungava dzindimi dzidoima hungava chiprofito chidofera hungava na ndivo idofera o hote une hava nahezvi zvitu nadzimpo madhembe apodzo zvote zvidofera urwo rufuno ruketo ndirone rune rwadoima mudzimusika izvo mbiruni dzavo naone uvatendere uri uyo nemuyi une wabveredza michero zviite zvino murena musi rorindera iwe ngauri rizumberanga dzina rayesu amen bhora dzamuriro dzikopfupa nauvona maiva achiya panda namurau kachipato vona kristu achibvera namipfa zvandani zvawe nakayawo o nehazvidiva uri iyo ndinzudzanyo yamurwa nakristu ori musi hezvi zvitu zvichitomoiteya zvinezvo nirevere senta tenguriro yanu ikosendeya ndingazvo ndichitekeroisa panda miniti mumwe namumwe unoenda kona kachividzo nondaita uri ndikwate mukomana nevhel zvingaiteya asadzure navoinwi nditenda mukomana nevhel uri ndiwavudhi mundedzi wamafungo madhipa aridhivi uri ndichini chine chadhovudzura chajena kainopulipiti nomusi chichijena ngudzanga dzidhiva ifi langa dzurani nailo ipfi nisongovuya natutshera ilo ipfi nidzure nalo niime nokwata kambopolo yekristu anivopolora nisongohungwa ngajogo dzote dzavupuri nazvimwe imani nokwata naone niime novopolowa mudzimani patutsedze hauna chine raopa shangoni nidzura nikoteka teka ndovona vatu vachida urabherero vasunguvera kamudhubha chipinga chinotevera vachivona kuwerero yapodzo vadhoyakahoyi mudhubha hativaaturi vakuringedzo wana mbopolowa bedzi vakuuya ngandira isiyoni nikoita pambanyisa yazve mudzimu amba uri nisiite neavo namusi nichiya nokwatisa kakurunomu yachiridzi natenda uri noumbera nindotanganedza dzurani nazvo zviitwa ngandira neyo usi ugidhima ubva kavumwe vushumeri uya kavumwe ubva kachividzo yakachividzo ubva kakuwerero yakakuwerero ngaani vaita idzo kuwerero dzapodzo kunga chigwata chamaroto zvotoraro voraro honova fetu hune vatu vavutari varaveresa umona naone vadhivudza uri ndimarugana namini hepo hanepo mudzimu izvo zvito hasvitodhi podzo aiteyo vakakuwerero podzo iteyo teya kachividzo chamahayano ushuma hwote adzimpo bedzi nisongoya uzvara kaidzo dzimpo nisongoteceresa mpo arari mudzimu achikotoda unishumisa kachimwe chito udozviita bedzi raveresani kamunei martin luther onovuya ari ngamurahamusi woambonganzindimi havudziswa uri ndingani asongozvirera ari arandarera izvo vatu vanga vadzotevera mpo madzuroni amunei ndizvone mudi chimwe chipinga chikoamba huno atoma musi achikorera pasi atutuwedzo oamba ngadzindimi ari mudzimu kangwere kaubura maipfi avutsiri zvotoraro neavona tinovana izvo zvitu riatenda izvo zvitu idzi zvitovewa vuimoni hazvo naone hazvitovewa savutanzi hauna chinhu chosara ukabhiviri savutanzi yamuyamuketwa hutova namichero pedzi yamumwe wana neumwe pete yeso araro emuna wanga vutanzi yamuyamuketwa nemichero yamuya wanu yesu oraro ngamichero yavo nidovadiva uno michero yamuya ndi lufuno dhakalo mulalo ukonderera vuthu mulalo ubvudha vulera no michero ya svina ndi vusvina vengo tsinyuwo nndwa na zvimwe iyo ni michero ya svina ngauralo ningahatula nga ndira ine na kutchira he na imahone na mudzimu arira mbilu yanu yothe ikalufuno na ene nahone nichimufuna nahone nobvudha nichichimira naye ḓuva na ḓuva ni azvidiva urinopira ubva lufuno udha kavutchiro arira songoralo uno ninga imwe ndira nikotokopera kukreste ndi zone zvine vakoperi vothe vanama vadotanwa izvo riyazvidiva ngauralo nisongotchira kutchira uralowo anite uralo ndingani nichitiya utanganedza chiimereri musi rutombo lothe apo nta rodhalanga zvivuya na zvavukuma zotoralo irini ndidyiye mudzimu ndichine ndakotoda amen zvinoona mumwe odha urabhelwa ara noralo imisani chanza chanu rina chumiro yapodzwa namachero ndi akora zvenezvo hoyu mufumakadzi apa zoluka karadzi nidoralo udha panda na murati washu mulwane apa idhani zvinoitira ndodzo penyera kane o penyera murena penyera kane ndichachedza chibvawo dunia chedza chipenyerekane. Nahawavudi kari tokotamisa tho dzashu ungautsika zvinhu unopenyera kane hapo zvine dhani zvino mumwe namumwe uri penyera itano murosha muyeni wanu zvino niavona notodzika chumero yapodzo ikoudha murayidza wopera kari roshe richachedza chibvawo kandu yachedza chipenyerekane openyerakane murena penyerakane richachedza chibvawo dunia chedza chipenyerekane utofanana yeso ufanana yeso o kalipasi ndotulutchelwa ufanana ene kalwendo lothelwa vutchilo ubva kalipasi uya vugalani ndikohumbela fedzi ufanana ene ri dzochimbira kachedza icho chedza chavudi idha une marota amwando akatuchero apenya penya hote umona narine masiyarina vusiku yesu chedza chashango voinwi vaketwa nothe vachedza vidzererani yesu chedza chashango Zene zo di rogoza ta duru zidorira. Yeso cheza cha. Ritangani ze murena musiri churosha. Ri do chimbira kacheza. Cheza cha buti. Idaune marota angwando akatuchelo apenya. Penya hote umona narine masiari na busiku. Yesu cheza cha shango. Anifuni uotanjiwa, nifani wabudhi, imisani chanda chanu ni ambe. Unazungu zitunga izo zinyimbo za fesheni ya kare, nyimbo za supinga za kare. Ndikwine ndichiba nazo ufirezi nyimbo ntwa za shango za jenao, naone kazu wizo za bakreste. Nditakarela izo za kare, ndiatakarela. Yeso, tsende, zinina. Chipambano nene una chisima cha budi cho woporo wa oka zote kudambiana kwa pozo. Chiera chichiva kachisima chakavari. Chipambano, chipambano, hoi babugara hacho. Usikamu ya wanga uturu chelwa uchiwana awelu seri hamulambu. Ninga vakaruna kula shango zweru wa musi zozi chukwembiwa ninga siralo. Ndizwabudi hani zo jena ni adiba. Ndo takala uri ndo zizanya zote anungo raro. Maitere ya kare uzuzanywa kare kare. Ndomu za mrena atutodi kakati apu mnamboni. Ndikotoda ubana butanzi. Ndikotodo mudiva. Ndikotodo mudiva. Una muhuru mulonga wobe wopanda mungwe na mungwe washu. Rori batungu eneyo. Chipinga chote mbili zasu zichirwa. Nisendela tini na tini. Bezimusi nishishika enepo atitodo jamba sagosi. Ndikotodo dipute na nganguwa ya subu ya zawe. Na jena kayo ndichidiwezu uri. Ndia mdiva kama ndamvuo yawe. Uri musi achibizerela ndidhufuwa mkati ya bafu. Nene rutendo lwangalu nabele saka iwe. Karuri imbe zino. Rute ndoranga luseza kaiwe iwe wana yaka vari o muchizi muke zino fe ndichi ra Bela, visa swibi, zwanga zote, na hone usongo tendera, ndichi pambua uvaka iwe.
A great teacher. As thou hast taught us in thy most marvelous word.
Sinomdedezimu urunga iwe wari funza kaifila ulabudi Ngamana, mbili zachi zotamu uwa ngachiri zicha utakulelwa nta. Udiwa urofira karufu, udakabu chilo. Zote ninga zivu ya zomrena washu Yesu. We aribiza, naone aritanzwa kamarupa hawe, naone arinecheza panda kulini ni ya mzimu. Risi na mna andu, risa sorei, ngauri ojiasu vizashu arinachibi.
God laid the iniquity of us all upon him.
Udzimo bea zibi zwa shuro teka eni. Na one odi derop chini ashu. Oh, rimufunani mwana kuru ya mzimu.
And we pray, Father, that you'll give us
unore ya rabela kozi uri uri nezi. Ambiwa taruso. Uri rikone ubu zabamu uri. Vamu dive. Na bobo. Na one vamu funa. Na uri uya bafuna. Rine chiridzi.
Nori
auribua kozi nga uwo vushio hobe kwao vune ya kadivo da mubuso no mzi. Nga beba chwana chibizo chabu dichaya ni humwe pitu. Unoba ushumere ene posika rufurichi mabokoro laka unomubi. Wakari wo daro matungu na urengwa. Na one ndiba kumezira panda hawe. Basi na mwana anduba sasorei. Kati kati chidao na kuchilo busapeiri. Nga uri zumbela nga zinalawe. Amen.